May the Lord bless you, Mr.
Thank you very much.
Thank you much. Well, we are glad to get back in the tabernacle again this morning. Just a little bit hoarse.
Lady, but we've really cool. Let's go see the game. Rooting in Ekanis, so the Benjad, Abaning, Benudap. Abaning, Mugale, Umoy, Onway, Leo, the Winters, way to Gudum Tanga.
The reason we didn't advertise this is that
it was Faganga as a swing upon the Begunga, the Gunga Benenda, Yogbega Abantu. Sivele nje ubusuku nobusuku abantu bavele bahambe nje lowo ngabantu bakithi nebendawo futhi ngishilo nje phakathi kwabafo bakithi lapha. Futhi mayelana nomnikelo wokuxhasa manje nje obhasikiti lokho bekubhekiswe kubantu bakithi bendawo kanjani leyo yinto yebandla lethu lona ngosonto sikole wethu ojwayelekile nebo. Futhi bakusobala uma noma ubani obefuna ukusiza ngaleyo ndlela sizoqiniseka ukuthi kuyiswa kwabantulayo. Sinemindeni edolobheni engenalutho engezi kuba nalutho lukakhisimuzi ithembele kuleli bani. Futhi ngakho leyo ndlela ngani uyoyela leyo ntoso. Omunye wabadikoni ayitshele nje ukuthi owani noma udadewethu emumva lapho uzowuthatha. Manje ngizokuthi sesibe nayo vele inkonzo yomphaphathizo kulokhu kuza bathi ukungishaya kulokho abazange na awu manje-ke sizoba nenye nje kulokhu ngakho manje-ke sibe nezimbizi zazo. Ngakho sifanele noma okungenani ichibi lizogcwaliswa ngoba masinya emva kwenkonzo kulobusuku kuzoba khona enye inkonzo yomphaphathizo. Kuthi abanye babo bathe bazofanele babhaphathizwe, ngakho uBhili ugijime wenyuka emzuzwini embalwa edlule futhi wangitshela wathi ungezi masinya ngoba umfowethu Neville ubedingeke kuba abhaphathise kuqala. Futhi uthe bekunabantu abaningi lapho abadingeke ukuthi bahambe masinye futhi bebengenasiqiniseko ukuthi besizoba nombhaphathizo kulokhu kusa. Bulani leli chibi livulwe njalo njalo noma ngasiphi isikhathi noma ngaliphi ihora lemini noma ubusuku lilungele umbhaphathizo. Abanye abefundisi bangena lapha basebenzisa leli chibi ukubhaphathizela kulo, ngakho sijabula kakhulu ngalokho. Lapho esikhathini esithize esedlule ibandla iPark Methodist bengilapho inkonzo yokushumayela. Nomfowethu othandekayo wathi ngangingali komfowethu Branham ngolunye usuku ukusebenzisa lelo wathi nibiza ngani leyo nto na? Ngathi kuzoba likhuni kwi-Methodist ukuthi ichibi lokubhaphathizeka. Babe nendisha encane lapho bafafazela phakathi, niyazi into encane nje ehlezi kulokho. Ngathi kuyigama elilikhuni kakhulu kwi-Methodist ukuba ithi ichibi lokubhaphathizeka ngasho. Walithanda ukuba nelilodwa lawo khona lapha, ngithi nje ukukholelwa kulokho. Ngakho khumbulani, Methodist, Baptist, Presbyterian noma ubani ofuna ukulisebenzisa nanto livulekile amanzi ngesifo. Futhi sinendawo encane yencane indawo eshisayo esiyifaka phakathi lapho ukuzama ukuwafudumeza, kodwa ngiyanitshela manje ayiwafudumezi lawo amanzi abanda ukwedlula onke engaye ngaweza empilweni yami. Futhi ngingabhaphathiza izikhathi eziningi lapho engangize ngithathe unyawo lwami futhi ngikhahlele u-ayisi enhla emfudlaneni kanjalo kubabhaphathiza. Bese ngiya ekhaya ngizama ukuya lapho engangizohlala khona ngishintshe izingubo zami nezingubo zami zaziba yikho kimi ngihamba. Kwakunzima nje ukuba nginyathele umlenze webhulukwe lami wawuqine nje nginyathela. Futhi ayengabani njengalawa, lawo angamanje abanda ukwedlula onke engaye ngawabona empilweni yami. Angikaze nje ngibone noma yimaphi amanzi anjalo. Futhi Kelly angibandisa weqhwa cishe ngife impela njalo uma ngingena lapho. Futhi ngakho emva kunjalo, uma uzizwa ukahle awakwenzi. Udadewethu Kelly uthi uma uzizwa ukahle awakwenzi. Siyajabula ngaleli qembu labantu abajabule abaxubene phezulu lapha kuzo zonke izinhlobo ezehlukene zamahlelo. Ngabantwana bakaNkulunkulu nje bephoswe bahlanganiswa ndawonye. Kukhona abantu phakathi lapha oyi-Methodist, i-Baptist, Nazareth, i-Pilgrim Holiness, i-Katolika, ufazi kaJehova, besayensi yamaKristu, Pentecostal, konke kuphoswe kwahlanganiswa ndawonye.
Even a Jew. Praise the Lord for that.
Ngisho nethu, ayibonge iNkosi ngalokho. Ngiyabonga.
We are very happy for the Jew.
Sijabula kakhulu ngeJuda yebo mnumzane ukuba beku
ukuba bekungenga
naye Juda angazi ukuthi besiyoba kuphi kunjalo manje kuhle kakhulu leyo ndlela izulu elizoba yiyo impela ngoba izulu lizohlanganisa konke onke amahlelo ahlukene kudinga leso sizathu sihlezi ndawonye ezindaweni zasezulwini manje dokthi leyo bekuyindlela mqondo encanyana ngiyazi bekuyiyo bengingasondele ngokwenele kukho njengoba nje ngithe ukusha izwi kancane kulokhu kusha lizongena egiyeni lesibili emva kwesikhashana bese liqala niyazi uma sengiqalile ngiyakholwa manje ngibe neminye imibuzo engena izolo ebusuku esaphathelene nomhlangano. Uma inkosi ithanda ngizoyiphendula ngokushesha impela kulo busuku ngaphambi kokuba sibe nenkonzo yokushumayela evamile kulo busuku. Futhi ngakho qinisekani ukuthi niyeza kulo busuku uma kungenzeka niphumelele futhi uma inkosi ithanda ngifuna ukushumayela ngendaba esimqoka kakhulu yokuvalwa kwemvuselelo kulobusuku ngokwazi kwethu ngaphandle uma umoya ongcwele uzosiqhubekisela phambili. Abaningi benu kusobala nizofanele nibuyele emakhaya enu namhlanje noma emva kwale nkonzo mhlawumbe kulokhu kusa. Sifuna ukusho ukuthi senijabulela kakhulu impela futhi sifuna ukunifisa ukhrismusi omuhle nokuhle kunakho konke konyaka omusha. UNkulunkulu abe nani futhi aniphe izinto ezintsha okuningi ngokuphila okusha enikufunayo nenikulambele. Yilokho engikwenzayo uqobo lwami ngokulambela okuningi kukaNkulunkulu. Niningane eminye imibuzo kukhona nginembalwa nje ekamelweni ngaleyo nkathi nje banginika nomunye umfowethu unike indodana yami izolo ebusuku eminye imibuzo. Futhi angilitholanga ithuba lokufinyelela kuyo ngoba ngivele ngayihlohle ephaketheni lami futhi isikhathi bese sihambile. Futhi eminye yawo iphathelene nasemuva futhi kulowo noma amaHebheru esithupha elesine. Udadewethu Nemi ushilo nje emizuzwini embalo edlule ukuthi ujabule kakhulu ukubamba lokho ngoba wayebuze umbuzo ofanayo esikhathini esithize sedlule. Leyo yinto ethusayo ngempela ngempela kodwa ngineqiniso ukuthi nonke nikutholile ukuthi bekuyini ngethemba ukuthi nikwenzile. Akusuye umKristu ogcwaliswe ngomoya. Manje uma nizoya kumaHebheru ishumi nizobona ukuthi washo lapho kwehlukile bese-ke ekhuluma ngesono esingenakuthethelelwa kumKristu kodwa lokhu umuntu ogcwalisiwe. Kodwa lona ngumuntu oyikholwa elithiyeke emngceleni elinambithile nje sinawo kuwo onke amabandla. Eze ebandleni nje futhi ayakujabulela okwenziwa yinkosi kodwa wasoze akuduka angene kuko. Ayakujabulela ukubona umuntu ephiliswa kodwa wasoze enze umzamo wokuphuma futhi aphulekele abagulayo futhi evakashela isibhedlela noma enza into efaneleyo niyabo kanjalo. Nabonile ayilolo hlobo anambithile abonile. Njengoba ngishilo nje abakaKhayini abasekhenani noma ama-Israyeli ngenkathi besondela eKhenani ayesecishe impela abephakathi. Aya lapho esekude ngokwenele ukuba athole ukunambitha izithelo zasezweni kodwa athi asinamandla ngeke sakwenza. Kodwa uJoshua noKhalebi babazi ukuthi babengakwenza ngoba babenesithembiso sikaNkulunkulu. Futhi lokho uPawulu ayezama ukukhuluma ngakho ukhomba emuva lapho kulabo abasondele kakhulu. Sebesondele kakhulu kodwa bangeke babeke isandla sabo kulo qobo lwabo niyabo. Bathi ngiyaya ebandleni lawo mabandla, ngiya ebandleni elinobungcwele ibandla lePentecostal ngiya kuleli. Kodwa namamukela yini umoya ongcwele lokhu nakholwayo na qhabo angikakwenzi nje niyabo nakho lapho khona. Kodwa ikholela ngempela ngeke lapho umula lize lingene kulo. Kufanele nje aphumele lapho angene kulo niyabo. Nje uhlobo lomugqa womngele manje lowo ngumuntu uPawulu akhuluma ngaye. Nokho manje kulokhu kusa ngumlayezo wevangeli ovamile walokhu kusa iNkosi ithanda ingiphe iphimbo elenele. Ngakho ngicabanga ukuthi lokho yizimemezelo angiyaqiniseka kodwa ngicabanga ukuthi lokho yiso ngokwazi kwami nomfowethu Neville zenze zonke zini. Ngifuna ukuba nonke nazi uma njalo ningalendlela nina enizwa ekhaya manje futhi ningeke nayihlalela inkonzo yakusihlwa. Ngifuna nazi uma njalo ningapha noma ngasithi isikhathi ngifisa engathi ngabe bekunjalo woza ngapha uze umelusi wethu nomelusi wangempela kuleli tabernakele umfowethu Omen Neville. Angikusho lokho ngoba ehlezi lapha sekuyiminyaka ngimazi futhi akaguquki neze nakancane uselokhu engu-ome neze inyoka yenkosi. Ungethembela kuye uqotho nje wethembekile umshumayeli oyisimangaliso. Ngihlala emuva lapho futhi ngike ngabezwa abashumayeli emhlabeni wonke beshumayela kodwa ngezinye izikhathi ushumayela izinto ezingishatisayo nje ngiyanitshela nje uyakuqukula. Kulezo zinto ezincane azisebenzisayo. Ngiyanitshela njalo uma ngifika ngiletha ngithola cishe izindikimba eziyishumi nanhlanu etshumayelweni yakhe uma ngifika ngikubhala phansi. Ngiya ekhaya ohe ngeke yini lokho kwenze umlayezo ohe ngeke yini lokho kwenze umlayezo futhi nje ngikubhale phansi. Ngakho fikani nizwe umfowethu neveli wakithi futhi nibambisane nabantu bakithi. Bangabantu abampofu ngempela kodwa bayayithanda inkosi bayanithanda futhi ngakho siyajabula beni nathi futhi ngivulekela ukuthi uNkulunkulu uzonibusisa. Manje sikhothamisa amakhanda ethu umzuzwana nje ngaphambi kokuba sisondele ezwini. Kose nomusa siyeza manje sihlonipha nje ngakho konke esikwaziyo ukuthi kuziwa kanjani.
We come in the name of Jesus, believing that you have promised us through him that you would hear anything that we would ask you in his name. And we pray, God, that you would make this a visitation to us here this morning. We want to thank you from the depths of our heart what you have did for us this past week. Many sad hearts has been made happy. Many of the people has been made to rejoice. And many who were confused in the word is now shouting the victory through Jesus Christ. We thank you for these things. And we pray, Lord, that today will be another time that you will visit with your people. And we're simply here of all many different types, I would say, of denominational churches. Some different beliefs, some maybe friendly disagreeing upon the scripture. But not having that to be any barrier at all, even to the Jewish civilization. We are assembled in a heavenly places in Christ Jesus. We pray that your spirit will be poured out fresh upon us. Give us a fresh baptism this morning, Lord, or fresh filling. And we ask that you will heal the sick, the afflicted, the poor, and the needy. Here's the man sitting in the chair. Those who are wearing branches of the heart, those who are wearing branches of the heart, those who are wearing branches of the heart, maya phankosi nodokotela bahle kakhulu basezwini lakithi bazitelongile izifo zabo futhi behlela kuso ngokukhulu ukudula abangakwenza futhi mdawumbe nemithungo futhi lowo devil usalokhu ebambelele uphokophelele ukuthatha ukuphila kwabo futhi bangafika ndawo ngomehlo wabo nezandla zabo ezithambile ukuzama ukusiza lowo muntu kodwa lelo demon liyonyenya liyongena kwelinye ikona futhi lapho liphinde liphume futhi. Ngoba likwazi kahle ukucashela udokotela kodwa uNkulunkulu ngeke lakucashela wena wazi ngqo lapho elikhona futhi ngezwi lokukholwa kwakho namandla lizofanele lisuke. Futhi sikhuleka kuwe namhlanje uNkulunkulu ukuthi wena uzokwenza ukuthi yonke into embi isuke kubantu ukuze babe nempilo futhi bajabulele izibusiso zenkosi uNkulunkulu wethu ngokuba sikucela egameni likaJesu. Amen.
Now there is many handkerchiefs laying here.
Manje maninga maduka abekwe lapha futhi sizowakhulekela futhi uma ungenalo elilodwa lapha futhi ufisa elilodwa awuvele usibhayele nje lapha ePosi Office Box 325 futhi ngokushesha sizolithumela kuwe ngqo. Lokho kutholakala manje encwadini yomHeberu encwadini yezenzo sahluko seshumi siyagalolunye. Lapho sithatha khona amaduku noma izindwangu kubantu ukukhulekela phezu kwawo.
Let us turn this morning now in the scriptures to the book of Isaiah, the first chapter.
Asiphenye kulokhu kusa manje emibhalweni encwadini ka-Isaiah isahluko sokuqala. U-Isaiah ukuqala sisafunda ingxenye yombhalo.
While you're turning, to this book to follow us in the reading.
We are going to speak something about the healing sermons coming up.
Now, we do not try to
say
that we make
divine healing
a major, because divine healing is a minor.
Futhi soze wakwenza kube kukhulu okuncane. Kodwa sikholwa ukuthi inkonzo kaJesu Kristu amaphesenti angamashumi ayisishiyagalombili nesithupha ayo kwakungukuphelisa ngokukaNkulunkulu. Futhi ekubambeni ukunaka kwabantu ngokuphelisa ngokukaNkulunkulu kwaletha ukuqonda ukuthi wayenguNkulunkulu.
And they
wathi uma ningenaki ngikholwa mina ukuthi ngilokho khona ke kulwani imisebenzi engiyenzayo.
Ngokuba
uma ngingenzi imisebenzi kababa wami khona ke ningangikholwa. Kodwa uma ngenze imisebenzi kababa futhi ningenaki ngikholwa khona ke kulwani imisebenzi.
Ngiyabona
njengomuntu wazenza yena uNkulunkulu.
On the cross or just before the cross,
they said to him,
"We do not stone thee for
a good work that you've done,
but we stone thee because you're a man making yourself God." He was God.
He was. God was in him. Uthi ngakho manje ke wathi uma ningenaki ngikholwa kholwani imisebenzi engiyenzayo niyabo kholwani imisebenzi nje ukuthi ingekaNkulunkulu awu manje into efanayo inamhlanje akekho umuntu emhlabeni onguNkulunkulu impela akekho sonke sizidalo ezingabantu wonke umuntu uzalelwe esonweni wabunjwa ebubini ufika ezweni ekhuluma amanga kodwa njengoba sedlulile kukho ngokutate bha kuleli viki ukubonisa ukuthi uNkulunkulu wake wahlala ngaphezu kwesidalwa sakhe ngenxa yesono waseke ehlala nesidalwa sakhe ngesimo somzimba uJesu Kristu wabeka ithende lakhe kanye nathi wakha kanye nathi waba yinyama enathi ukuhlushwa yisono nezinhlungu ubuhlungu obukhulu nezinto esizenzayo waseke engenisa ibandla ukuze akhe kulo.
So
uNkulunkulu ngaphezu kwethu uNkulunkulu enathi uNkulunkulu kithi uJesu wathi ngalolu suku niyakukwazi ukuthi ubaba ubaba ukimi nami ngikini nani nikimi futhi niyabona lapho uNkulunkulu esebenza ngento.
So when a person is so
ngakho uma umuntu ezinikele kakhulu ngokuphelele kumongcwele futhi ekhuluma akusuye umuntu okhulumayo.
I know that by
experience. I found that by experience. Uhethi ethezi emuva lapha nenekazi ngolunye usuku lenkonzo entsha engethemba ukuthi izoza kulokhu kusa futhi nonke uzwile ngayo. Futhi ngenkathi ithezi futhi kukhona okungenani abayisishiyagalombili noma isumi khona lapha manje wayehlezi ekhona ngaleso sikhathi. Futhi lapho umoya ongcwele uphendukela kulowo wesifazane futhi wamtshela ukuba acele noma yini ayifisa. Futhi uyophiwa yona.
Ngicabanga
ukuthi kwakungashiwo yimi lokho na ukuba ngingahle ngikwazi bengingakusho khona manje. Kodwa ngakingeke ngakusho lokho. Futhi ngathuthumela ngaphela amandla kakhulu. Futhi Banks Wood emi lapho wayehlezi eceleni kwami. Nomthuluko uqonda ezandleni zami futhi ngaphela amandla kakhulu ngaze ngasukuma ngaphuma endlini. Kwangethusa kabi kabi. Kodwa wesifazane ucele enye yezinto ezinkulu kunazo zonke eyayingatshelwa noma ngubani futhi wakwemukela.
Niyabo
lokho kwakunguNkulunkulu. Lokho kwakungesuye umuntu. Abantu ngeke bazenze lezo zinto.
Jesus
wathi emthini, awungabi kusadla muntu kuwe. Ukuthi abafundi ngosukulandelayo kwashesha kanjani kwaqala ukusebenza ngaso leso sikhathi. Ngosukulandelayo sesiqale ukubuna. Ukuthi bathi bheka umuthi ubuna masinya kangaka. Wayesethi kholwani uNkulunkulu ngokuba ngiqinisele ngithi kini uma ni hayi uma ngi kodwa uma nina
whosoever will say to this mountain be
Uyothi kulentaba suka engangabazi kepha akhole ukuthi akushilo kuyofezeka ungaba nakho okushilo.
That's God in you.
Lo uNkulunkulu kuwe. Bani ungasusa intaba ngaphandle kaNkulunkulu na? Bani wayengaseza izinto kanjalo ngaphandle kaNkulunkulu na? Ngakho nyabo ungaphambili kakhulu kokuphikisana uNkulunkulu ukubantu bakhe.
Then we are to respect one another.
Akoke sifanele sihloniphane. Fanele sithandane. Ngaphambili ngale yakwe imigoqo yethu yamahlelo. Fanele sithandane empeleni. Akunandaba noma singeke savumelane. Lawa baphostoli babengavumelani. Babefuna ukwazi ukuthi ubani owayezoba umkhulu kunabo bonke nezinto eziningi. UJohane noma uMarku noPawulu lapho babekade bene noPetru noPawulu babe nokungavumelani. Kodwa izibopho zothando yilokho esizama ukukulwela namhlanje ukuthi yonke imethodi yesibhaptisti, presbyterian, luthera noma ngabe yini sonke sindawonye njengobunye bobukristu manje sizama ukuthola ukugcwaliswa ngomoya ukuba sigudluke senyukele eduzane kakhulu kuNkulunkulu yilowo umbono. Manje senimtholile u-Isaya uqala. Asiqale ngevesi leshumi nane. Ukuthi ngizothatha indikimba inkosi ithanda kusukela evesini leshumi nesishiyagalombili ukudonsa ingqikithi yami.
Your new moons and your appointed feasts.
Ezokwethwasa zenu kwenyanga nemikhosi yenu emisiweyo. Kuyazondo ngomphefumulo wami. Ungumthwalo phezu kwami. Ngikhathele ngokukuthwala.
And when you spread forth your hands, I will hide my eyes from you. Yea, when you
make any prayers, I will not hear.
Your hands are full of blood. Wash you, make you clean, put away evil,
evil of your doings
from before my eyes. Cease to do evil. Learn to do well. Seek judgment. Relieve the oppressed. Judge the fatherless. Plead for the widows. Come now. And let us reason together, saith the Lord. Though your sins be as scarlet, they shall be white.
Noma izono zenu zibomvu kakhulu ziyakuba mhlophe njengeqhwa. Noma zibomvu njengobubende ziyakuba njengoboya bezimvu.
If you be willing and obedient, you shall eat.
Uma nivumanilalela niyakudla okuhle kwezwe.
But if you refuse and rebel, ye shall be devoured with the sword.
Depha umana la nisubuka niyadliwa inkemba ngokuba umlomo wenkosi ukhulumile.
You know, lately we have heard so much about
conferences, people getting together. That's why God speaking about a
come and let us reason together. That's why we've been doing
this. That's why we've been doing this.
And so much of the nation is, and the national affairs today is based upon
conference.
Here some time ago,
I recall the big four.
Four of the great leaders of the world
othanda ukuthula futhi babe nenkomfa
futhi
kule nkomfa bazama ukunquma ukuthi yikuphi okuhle nakho konke okungenziwa.
And then we had the Geneva conference recently.
Saseke siba nenkomfa yaseGeneva maduzane nje lapho khona eGeneva. Abantu abathanda ukuthula bomhlaba bazihlanganisa ndawonye ukuba babuzane futhi baxoxisane ngokuthula komhlaba.
That was called the Geneva.
Leyo yayibizwa ngenkomfa yaseGeneva. Kwaseke uma ngingaphosisi baba nenkomfa yaseParis lapha manje esikhathini esithize esedlule.
And they all met at Paris to discuss futhi bonke bahlangana eParis uyodingida ngezinkinga nokuzama ukuletha ukuthula. And now our lovely president, Dwight Eisenhower, is touring the free world. The papers are full of it in the radio of Mr. Eisenhower.
Talks to the free people of the world. Bayasho emaphepheni mayelana nokuthi wemukeleke kanjani kanjani ezindaweni eziningakhulu nokuthi bahlabelela kanjani iculo lasemelika noma bavuse ifulege noma baphakamise ifulege njalo phezulu uma efika.
And different one gives him gifts and so forth. It's the people that are
peace-loving nation.
And I think that we ought to pray for Mr. Eisenhower.
While they're
putting forth all their efforts to try to keep this country where we can have meetings like this, to be free. America in all of its sin and all of its trouble, it's still the best of the world of God.
I believe that. Ngiyakukholwa lokho.
God help it to be in all the ways we make that way.
While we have some dearly principles that
this old earth has been
bathed
in blood, these principles. So I think that we pray all the time that God will be with Mr. Eisenhower.
Eisenhower.
And the man in his social standing and making speeches and trying his best, even if he disagrees with the politics, pray for him now, it's your nation that's at stake. What is conferences help for? What's the reason for these conferences? There's got to be a reason for our day to have these conferences. They've got to come to a certain decision of what they're going to do. That's what conferences are.
Is
to make a decision. Man in one place, another place, in different mind. No fish rise up, there's something over here, and they've got to come to the whole conference and then make a decision. And if you'll notice that beautiful,
they're always trying to find something
place that's beautiful. I've been to the UN building, and it is beautiful, especially in Geneva. And then, in there, I believe they try to select these places so that their attraction
there's
something that, if it's peaceful and attractive and work on the human spirit, I believe that's true. Many times from myself, to climb a mountain, watch the sun go up, just thrills.
And the
whole difference is settled. A selected place where this conference is held. And then there's got to be decisions to be made. And then another thought I want
to say is that they never have a conference.
In the time of the big four, meeting was a conference that the world war was getting out of control.
kuthi bayefanele bahlangane ndawonye futhi bahlanganise onke amasu abo ndawonye futhi kube khona abakwenzayo umuntu nechurchini noRoosevelt nabanye bezama ukuhlanganisa ndawonye imizwa yabo kuhlanganyela kukho ukuthola ukuthi iliphi ikhambi elingcono ngoba kwakungumzuzu obucayi
kwakubuyisikhathi
lapho wonke umhlaba ukhululekile wawufanele ukuba usukhunyisiwe nohita namhlanje wayezoba yindlovu kayiphikiswa womhlaba ngakho sasingeke sibe nalo mhlangano namhlanje ingakho kubanjwe izinkonfa nesizathu sokuba bazibeke ezindaweni ezikhethiwe nesizathu sokuba babe nazo futhi siyaphoqeleka enkomfeni ingaleyo ndlela behlangana kulezo kube izinkomfa ezinkulu akukho kungabaza emqondweni wami nesikhathi ngeke ngivumele iphimbo lami ukuba ngiqhubeke futhi ngisho ngezinye izinto ezinkomfa ezinkulu kusukela phansi eminyakeni engifunde ngazo ngezinsuku zikafaro njalo njalo kodwa izimpompa ezinkulu zohlelo lwalelizwe ike yabanjwa futhi manje-ke unkulunkulu ubambe ezinye zezinkomfa ezinkulu
kufika
isikhathi endleleni yokuphatha enkulu kankulunkulu lapho kufanele kube khona inkomfa ebanjwayo
futhi yokuqala engingayibiza yalo mhlaba
yayisensimini yase-Eden
inkathi
izingelosi zikankulunkulu zifika ekhaya zikhale zinyembe zithi umntwana wakho usewile wanile futhi wephule imiyalo yakho kwafanele kube khona okwenziwayo isidalwa sikankulunkulu sasiwile emseni futhi sase siphansi kokwehlukana naphakade nobukhona bukankulunkulu waso nomenzi waso kwakungumzuzu obucayi ngokuba inkosi yasezulwini yayithe ngosukeni udla ngalo ngalolo suku niyafa futhi abeka ithemba lakhe endodaneni yakhe indodana yakhe yayephule umyalo wakhe kufanele kube khona okwenziwayo
kwakungokudaliweyo
kwakhe kwakungumsebenzi wesandla sakhe uqobo kwakuwuthando lwenhliziyo yakhe isithando sakhe esikhulu kufanele kwenziwe okuthize ngakho kwakufanele kube khona inkomfa enkulu ebizwayo
unkulunkulu
wakhetha isihlahla esithize ensimini yase-Edeni futhi emva kokuba esekhiphe waphosa izikhumba zezimvu ezindala ezinegazi phakathi emva kwezihlahla wabiza u-Adamu no-Eva futhi lapho wenza inkomfa
kwaxoxiswana
wase enza ikhambi lale nto embi kakhulu abantwana bakhe ababekade benzile inkomfa kankulunkulu
kube khona isinqumo esenziwayo
njalo enkonfeni kukhona isinqumo nonkulunkulu wenza isinqumo leso ngenxa yokuthi u-Eva waye lapho embamba ekumeni kobufakazi ngoba wayesuse ukuphila ezweni wayefanele alethe ukuphila ezweni futhi ku-Adamu nasenyoweni futhi kusobala lo oyinhloko yesizwe sonke isizwe phansi kwakho sawa no-Adamu manje-ke ngingabiza enkumbulweni yami enye inkomfa umprofethi owayebaleka owayebebuthakathaka ezinqumweni zakhe futhi wayecabanga ukuthi umsebenzi ayenikwe wona wawumkhulu kakhulu futhi wayebalekile futhi waziganela umfazi futhi wabuyela ehlane futhi wayekade elapho iminyaka engamashumi amane umprofethi egcotshwe ngunkulunkulu enomyalo emsebenzini omkhulu ngokuthunywa ezalwe ezweni engumprofethi kodwa nokho kuyo isela isongo yephutha lakhe ayelenzile ukuthatha ubese ezandleni zakhe uqobo esikhundleni sokulandela iziyalo zikankulunkulu wabulala umuntu futhi ngesango nangowesango uFaro wabalekela ehlane futhi wayelapha eminyaka engamashumi amane.
And the slaves of Egypt, the task was so great.
That's the killer that's the beat himself. Why not? Home, cool, cool. If you tell me, cool. It is your Zabo Zaza.
There's a way of forcing a conference. You can do it in your life. A showdown.
Ungayenza empilweni yakho uqobo.
The burdens of the people and the cries were so great.
Imithwalo yabantu nokukhala. Kwakukhulu kakhulu.
UNkulunkulu wazo waphoqeleka
ukuba abize inkomfa.
God makes a decision.
Lapho uNkulunkulu enza isinqumo kufanele kube ngaleyo ndlela.
So he had already, before the foundation of the world, had put a man on the Lamb's Book of Life.
What
about the purpose of delivering that people? All things was pre-planned by God. That man's name was Moses, his servant. So before the foundation of the world, Moses was chose to deliver the people. And Moses had failed God. That should give us confidence and courage. We have failed God. We still have hopes. We fail him as a church. We fail him as a people. That's
not our conference. Njengabantu kodwa asibize inkomfa sikuxoxe naye sibone ukuthi uzositshelani sibone ukuthi
umusini
esizosizuza
nomuntu
kaNkulunkulu wehlulekile uNkulunkulu wadingeka ukuthi abize inkomfa ngekho omunye ayengamsebenzisa wayekhethe uMose.
So he goes down into the wilderness.
Ngakho wahlala ehlane ndawo ngemuva
kogwadule eduze near Sinai, and he selected a top of a mountain and a bush.
A certain
place. He thought, I'll bring Moses up here. This will be a good place, away from his sheep, away from his wife, away from his children.
Away from all the people.
God call a conference with him. There, when he spoke to the prophet, they finally arrived at the subject.
Lapo,
heard the prophet cries of our people.
That's why I called
Moses. I've heard the cries of my people down there, and I remember down there the promise that I have to keep.
Now
I'm sending you down there. Moses had his
Moses
word back with
him.
He was a man. He said, but who am I?
What you got to
I can't talk. And then in this conference, God said to Moses, who made the mouth of man?
Who made man to talk?
Who made the mouth of man? Who made And Moses still complained. He wanted to see God's glory. And he said, Moses, if you want to know who I am, I'm a miracle working God. Throw your stick down on the ground. And it turned to a serpent.
Then he said, said,
you know who I am, Moses? I'm the God that performs miracles.
I'm the God that heals the sick and the afflicted.
I am Jehovah. Moses Moses said, I see your glory.
Mose wathi ngiyayibona inkazimulo yakho. Enye futhi into eyodwa engifuna kuyazi. Ngaphambi kokuba le nkomfa ivalwe. Ngiyothi ngithunywe ubani kuFaro na?
He said, tell him that I am sent you.
Wathi mtshele ukuthi unginguye okuthumile.
Not I was or I will be. Hayi nginguye noma ngiyoba nguye kodwa okhona
njalo njalo onguye izolo namuhla naphakade. Nginguye.
Am is present tense. Now, yinkathi yamanje manje
uthatha ezayo eyamanje nenkathi edlule nginguye nginguye ukuthumile.
Moses received his orders and went down.
Mose
wemukele
iziyalo zakhe waseqhubekela ezansi eGibhithe ephuma eletha abantwana nako ufike isikhathi ngaleyo nkathi lapho sebevinjezelwe.
A people
abantu abantu ababizelwe ngaphandle abantu abehlukaniswe nalo lonke izwe uyishalo wayengabantu bakaNkulunkulu ngoba nje uma eseseGibhithe
bahle
bangaphuma eGibhithe babe ibandla likaNkulunkulu
igama
ababizelwe ngaphandle noma ibandla kuchaza ababizelwe ngaphandle.
So they have been called out from the rest of the world.
Bephuma kulo lonke izwe futhi bayibandla.
That's what it is this morning.
Those that are out of the world. No matter what denomination came,
if they're called out, they are separated unto God.
They are God's great church. Futhi bangamalunga ebandla lakhe elikhulu.
So these people had separated themselves by
ngakho laba bantu babezahlukanisile ngokunikela ngegazi lewundlu nangokubeka igazi phezulu kwephothamo lomnyango futhi lelo lalihlekwa ngehisophi.
Look, I want you to notice.
Bukani ngifuna niqaphele into ethize lapha. Imangalisa kabi.
Moses commanded that
Mose wayele kuba bathathe ihisophi. Futhi baliqinise egazini lewundlu bese belibheca phezu komnyango. Igazi kusobala lalimele igazi kaKristu.
The hyssop was common weeds.
Isophi laliwukhula olungamileyo. Wawungaluthola noma yikuphi. Uvele nje uthe ukhula olungagcwali isandla.
It shows that the blood is so simple to apply. The weeds represent
faith. Lumele ukukholwa. Ukukholwa nje kuNkulunkulu. Awudingi ukuya kwenye indawo. Bele nje uthathe ukukholwa kukaNkulunkulu bese ubheca igazi enhlizweni yakho. Uthi ngiyehlukana nezinto zezwe ngoba ngokukholwa ngibheca igazi eqaleni lami kulokhu ukusa. Ngizophiliswa ngoba ngibheca igazi phezu kwekhothamo lenhliziyo yami. Angizophinde ngidedele ukungabaza kungishaye futhi ngokuba ngizozivikela ngokubeka igazi likaJesu ngokukholwa ihisophi lami phezu komnyango wami futhi akukho sitha esizongena ngeke ngisaba ngokungalikholwayo izwi likaNkulunkulu. Kulula kanjalo.
They were on their march after being separated.
Babesekumasheni kwabo emva kokuba sebehlukanisiwe nabantu ababizelwe ngaphandle futhi bafika olwandle olubomvu futhi babefanele bathi akumiwe abakwazanga ukuwela. Intula enkulu Joshua wadinga yokuthi aphakamise izandla zakhe futhi ahlekelanga ngokuthi yimani yekani ukumasha. Kukhona isithiyo phambi kwethu,
sinezintaba
amacala omabili. Siphansi lapha esigodini futhi sifaye sime futhi umayelo banda like laze laba umayelo nkathi uthathane athatha khona isintambo. Hambani njalo njalo futhi ngokuthetha nimasha niqonde ngasesiyani.
Ningadedeli
ibandla likaNkulunkulu ophilayo like lize libe necala lokuma.
So they stopped.
Ngakho bama wayethethi yini indaba lapha na? Futhi kwathi nje bangama futhi bagxumeka amathende abo futhi baqala ukuphumula isikhashana beza kugodlozela kwamasondo futhi indlela yokuphunyuka kuphela babenayo kwakungukuhlehlela inyavane. Futhi nakubuza impi kaFaro ingena ukuba ivimbe ngqi noma ukubashekelela. Nina masosha enlaziyo isu ukuthi bavayela kanjani.
There was the Red Sea before them.
Steps 2 miles Nakwa kuyinto intaba ziphakeme abengeke bakwazi ukukhwela kuzo babezoba njengezimvu basitakazeke lapho sebeyukudla kwabo bonke abanembi ngomtsalo nasemva kwabo ngoba babemile kufika isitha kukhombisa lokhu bangane ngisho nasemashini namhlanje eqonde ezweni lesithembiso isitha sikugquma nje noma kubili emva kwethu. Ngiyasama kulemvuselelo. Lokhu ngeke kwaba ngokubiza ukuthi kumiwe. Bani lokhu liqhubeka nje. Bani niye phambili.
You got a presence of the Holy Spirit.
Nobukona buka moyo ongcwele unani. Lowo busuku bakuthangi ngayidlolo ebusuku. Manje uqhubeka bani niye ngene kulokho. Ningabizi ukuthi kumiwe ngokuba isitha sisondele kakhulu emva kwenu. Uthi kwathi nje kungabizwa ukuthi akumiwe nempi kaFaro yabonwa iza kuseyibanga umdumo wamasondo ezinqola nothwili ushunqa nokukhabalaso kwamasosha. Isikhathi-kepho wagijimisa abantu bacishe baphiyazela impela. Kodwa wayekhona yedwa phakathi kwabo owayazi ukuthi kwakungekho sizathu sokuthikamezeka. Wayekade nezinkomfa ngaphambili, wayazi ukuthi kuthatheni ukuthola uNkulunkulu. Ngakho phezulu sizothi phezulu egqumeni edwaleni elithize uMose wazifihla kubo bonke abantwana bakwa-Israyeli futhi lapho wabamba inkomfa.
March to this place, but an obstacle there. She had to call a halt.
Sitting,
Maybe you come to a halt before you get overtaken. Maybe something in your life that's causing you to halt. Whatever it is, you're still having a privilege
of confidence.
Let's talk it over with him.
Let's
do something about it. No matter what the enemy is,
he's never too
great for our God. We need a conference. So Moses went up behind a certain place, we'll say, and held a conference with God. He didn't know why.
Maybe he doesn't know what to do.
Maybe you're sinners and you've done so much sin.
Mhlawumbe ubheme uze ungabe usakwazi ukubuya ubheme futhi awukwazi ukukuyeka. Mhlawumbe uphuze uze ungabe usakwazi ukubuye uphuze futhi awukwazi ukukuyeka. Mhlawumbe usufika endaweni lapho khona ogcwele kakhulu isono nenkanuko uze ubuke bonke abesifazane obabonayo kuyiphutha. Noma mhlawumbe uze wahlanekezela ngisho nemithombo yakho yokwemvelo.
Mhlawumbe
uzofika nginga.
I don't care where you're at.
You're
ready to come to
your
conference and talk it over. Maybe you broke up your home.
Mhlawumbe uphidlize ikhaya lakho, mhlawumbe ushiye umyeni wakho noma washiya umkakho, mhlawumbe ubalekele abantwana bakho. Kungahle kube nezinto eziningi kule mpilo isithe sikubambe ngono okuthaka kukho, kodwa khumbulani mfowethu, dadewethu, senawo amalungelo ukuba nibe nenkomfa noNkulunkulu. Yebo, mnumzane, uxoxisane naye usizo lwamanje impela ngesikhathi senkathazo. Manje-ke siyabona ukuthi uMose wayenenkomfa.
And perhaps this was a conference.
I've covered the people by the blood.
What must I do,
Lord? I must have this comfort with you. And perhaps sitting on top of the rock, or standing near the cleft of the rock, or just displaying a splendor in the place and crushing moment. Something that you need to be done. Would they be crushed beneath your children? That they be pushed to Don't raise your hands in none of those little sagas. I'm a kind of other etuadin. No, you have a bezel carqua, Pagatina, put him up. No, Babezel, Bulawa, take it apart. Omuzu, Obukai. Might have been a little trouble, Olupanayo, Lumus of Tai. Taumbe, Puma, Binje, Aleon, Delabotua. Taumbe, Bambile, Taumbe,
Maybe sin has took a hold of you. And it's going to crush you right down into a devil's hell. A separation from God. Hold a conference quickly. And when this conference is held, God stood on the rock by the side of Moses. And he said, go back down into the cave, Moses. And he said, go back down into the cave, Moses. All right, back where you started from. I'm God. Go down there and speak to the people to go forward.
Yes, I'll make the way when it comes time. I'm the way making God.
I'm the way making God.
Moses
answered the conference is over.
Moses was dismissed from the presence of God with an order to go forward.
What God has sent
from Israel.
Stand still this day and see the power of God. Go towards the sea. Don't move from the commandment. The
promise
belongs to us. This enemy is in our way, it's God's call. But God said, go forward and keep moving.
What's
the matter at the church today?
God called you.
And he wants to give you gift after gift and power after power and grace after grace. But you organize yourself.
And you can go any further because the church won't come.
There's no place for denomination. No place for denomination for anything special. The place is forward.
God's word will always
keep going. God's word says you shall be
strong. If it's in the church, then you will go into the tabernacle. I'm always pleased now about whether I have the Holy Ghost or not.
The promise is yours. It's to you and to your children and to them as far off, even as you are our God's call. What?
Speak
word of God.
God.
Watch the enemy scatter. Watch the red seal open. Have a conference. Go forward.
Go forward.
God is the way of escape. He made a way right straight to the cross. Hey, then the way you move out of the way. If anything gets in your way, Oh, you're sinful. Your sins are like scarlet.
Why don't you come and let's reason together?
Why don't you talk it over? The Red Sea Conference. Many years ago, But there was a conference made in heaven. And it was decided by God. That he would become a man.
You cut his feet off.
Jesus was man. He called himself
a
son
of
man. That was a death blow to the devil. The devil's high. Built himself a beautiful life. God doesn't dwell in that kind of
thing.
But God to strike the death blow to sin. Look how he come. How did he choose to come as a
accomplice
in heaven? How are you going down? How
are
you
going
to do it, Father?
How are you going to do it?
I'm going to become one of them. My law of redemption is a near kinsman. And I'll have to be man myself. That's the strike that knocked
Satan.
Born, he could have come down with
the
cherubim. He could have come down with the golden
hands.
But when he held the cover, he decided to come as a babe. In Isaiah 9:6, we find it. Unto us a child is born. A son is given. And the government shall be upon his shoulders, and his name shall be called the Counselor, Prince of Peace, the Mighty God,
Everlasting Father.
This will be a sign unto you.
A baby.
Not a baby. Look where he was born. He had to be decided to come where he was born, making sure he was man. He was born in a stable. He chose instead of the
Instead of the escort,
born like we are through the mess of birth. But let me say this to you, my brother, my sister. There never was a sign so striking as a sign that the angels call the shepherd. See what God is? That's what startles me today. Why is a revival can come to town?
A
great noted evangelist.
The great
And you talk about something This will be a sign the baby shall be wrapped in swaddling cloth. This shall be a sign unto you. But he took something that was nothing. This will be a sign. You'll find him in Swatland's cloth. God dwells in He cried like a baby. He worked in the carpenter shop. He ate when he was hungry. He cried when he was sorrowful.
Let me ukhona isikhathi emva kwempilo ephelele engamashumi amathathu nantathu nengxenye yeminyaka eyayiphiliwe umuntu owayefuna ukuphila kakhulu njengoba nami ngifuna ukuphila kakhulu njengoba nawe ufuna ukuphila umuntu owayenento efanele ayiphilele abazalwane ayebathanda abantu ayebathanda ukuhlela kwelanga ethanda ukubona
Remember, Jesus was a man.
God
was in him.
There come a time when
the healing
of the land
of the Lord.
There had to be a comfort between the land and the love.
And they formed a place and set.
After the supper that night, they crossed over the Brook Cedar or somewhere and went across the brook and went into a garden called Gethsemane.
Bangene ntimini ethiwa iGethsemane babefanele babe nenkomfa uNkulunkulu noKristu wayefanele bakuxoxisane
yiwo
nethiwa wayefanele bahlale ndawonye
akuyicuba
elalifanele likhulume newundu futhi akuwukufa kwewundu manje labo behlala ngakuleyo dwala zonke izingelosi zehla zivele
ziba
zizolalela le nkomfa Oh, oh, Connor, Gabriel, Michael, Woodwell. Don't get the blue on his ass, as he says. This is the Etoile. What about the barker? A Cantagide, Babegat, Beningua, by Mitanga, and the Pulu, Catele, Jaumpe, Jungoban, Jalo, Gulukugosa.
But he said, Will you just watch the hour?
Benning Eli, the Nami Hora, the Benning in Jena, Mubang, the Fanelangi, and Alia,
which is given in Copa.
The Fanelangi Hambangatua.
And when the conference was set, and the lamb lived in the house, a beautiful life, never a life like that, never was, never will be, a life like that the lamb had. But now the Father said,
are you willing?
Is your love for your brother great enough? Is your love for your brother great enough? Is your love for Even Nuayo or Azale Lagulo, Ubatada Owanele, Uba, Ulachele, Amalunga, Ubupila Guacona, Ubatada Owanele, Uba Utata, Uyabo, Uba, Utalezo Dabo, Uyago, Aguna, Bonke, Ugufa, Ogustaina, Wagunga, Luto, Ogunafa, Lolo Sobo, Ugufa, Apandegua.
And in that conference, such a decision.
Was made until God
dropped
from
his brow.
He was under a strain.
Why
the sins of the world was upon him. And then he looked into the face of the dove and said,
Not
my will, but thy will be done.
Oh, Savannah, so in this is
moving. It is in there
to Kuroku Sana.
You got a
Sagala, you know, a loco, Ogunan, Ogopida, Ogundo, Lile, Wenuna.
Are you willing to?
Yeah,
Bumai,
Nuba, Ebusweni Bak, Ebus, and Nitty,
my will.
Aguna, being Tando,
I'm a drunkard.
This is Tower, what to a gang is a pool.
The moon is
gagging his apuza. In going against me, or what you are gagging his
rabbi,
don't
you? I'm talking about what
you are, Jäger. In Gomun to Ongoline, what you are going to come for Gulukusa. If you book a swinny bark of Bessing, you catch a drink of Siam, Eang, Tedder, Uguba. If that is in the Layam, Abuma, be in Tanduyam, in Tanduyam.
If it costs me,
Mugumi Biza Kalam, Mugumi Biza, Menuam, Umgam, Babawam, Umamawami. Itanganyelo yami bulunga bebandla lami
noma
ngabe kungibizani kuyenkomba
lokho kusangithi
ufuna umoya ongcwele wakho uhlale kimi
ngizwile
ngawe ngifuna wena ube kimi hayi eyami kodwa eyakho
leso isinqumo sami
uNkulunkulu ubize indawo hayi phezu kwethize ephakeme indawo eyisiqongo kodwa itabernakele elithobekileyo elincane eselicishe liwele ngaphakathi sinenkomba Ake ngikhulume ngenye futhi inkomfa lapha umzuzwana nje ziningi okungafundiswa ngazo.
There was a conference after his death. Ukhona
inkomfa
emva
kokufa kwakhe ukumbelwa nokuvuka. Kukhona into eyayifanele yenziwe.
They were man that had an intellectual conception.
So there
was another great
enye inkomfa enkulu eyahlelwayo. Yayazi eBhayibhelini njengePentecost.
They had to have a conference. And something had to be done for Jesus said,
Don't preach no more.
Don't say it anymore.
Ningaba nisashumayela.
Ningaba nisathabelela.
Ningaba nisaphuma niyokhonjiswa.
Kufuna
inkomfa nani?
And in this conference I'm going to bring
Uthi kule nkomfa ngizoletha umoya ongcwele.
But go up to the city of Jerusalem. There you wait until I get back.
Lapho nilinde ngize ngibuye. Ngifanele nginyukele ezulwini ukubenza bathokoze.
I've got to go up to the throne of the majesty.
Ngifanele
nginyukele. But I'm going to have a conference there.
Sizobona inkomba phezulu lapho.
And the God that dwells in me has promised.
NoNkulunkulu ohlala kimi wethembise ukuthi ngingabuya futhi.
Kuni ngiyoba
kini? Ngibe nani? Ngibe kini? Ngisho nasekupheleni kokuphelelisa izwe. Kuze kuphele konke ngiyakuba nani. Nemisebenzi engiyenzayo mina nani niyabuyenza. Ngakho babengazi ukuthi babeyoke bakwenze kanjani lokhu. Ngakho baye ePentecost futhi ikhulu namashumi amabili lahamba layongena ekamelweni eliphezulu lase livala umnyango. Futhi balinda, futhi balinda. Inkathazo ngathi uma singatholi izethameli zibe noNkulunkulu emzuzwini sisho eyishumi sesikhathele amadolo ethathu nkala lesifuna ukuhamba. Uma engasiphenduli ngalokho nje esikufunayo indlela esicabanga ngayo siyamcasukela.
Oh, come let us reason together.
Go up to Pentecost.
I want to reason with you. Just go
up that way.
10 days had been sitting, standing, praying. Everything waiting on the promise. And all of a sudden, the results of the conference
never came down. The Holy Ghost like a rushing fire. The Holy Ghost like a rushing fire.
And they were filled with the Holy Ghost.
And
they went forward,
reaching
the world.
But
we have world conferences. They usually have their
snacking.
And what did they do at this conference? They
drink coffee.
They smoke cigars and cigarettes. They lie to one another. And deceive one another. And these talks of the world. But when God calls a conference, it's fasting. Cleaning up. Receiving orders. Going forward.
That's
God's conference. Not feasting, but fasting. Not feasting,
but fasting.
Not indulging in
your separate, wena
cleansing yourself
from all unrighteousness of God.
Cleaning yourself
to
the blood and cleansing your heart and walking before God for a conference. That's the kind of conference when you meet with God. And God gives your orders. Then you go forward. He goes with you. There's many great conferences we could think of. But the time
won't permit.
There's been a conference like this. There was a conference in the days of Martin Luther at the Reformation. God called Martin Luther to go preach justification. And he did it. There was a conference held in the days of Wesley in England to preach sanctification. And as Wesley testified, There was a conference held in heaven. Is it time to pour out the fullness of the Spirit? And it fell. And they preached it.
But.
And received the Holy Ghost. Now, I believe that we're at another conference.
manje
kodwa kunisibenye
inkomfa akungothi kufika lethe nakulunkulu
wathi
kubafundi bakhe andiwazi umzuzu noma ihora
akekho waziyo
azazi ngisho nezingelosi kodwa ngiba khona inkomfa ngolunye usuku
ngenye
indlela nobaba uyanquma ngalowo mzuzwana ukuthi ngiyobuya.
I believe that conference is going on. The decisions is being made. His spirit is coming to your soul strong.
Tell him to stand the conscience of mind. Don't wipe the blood of the Lord. God is preparing a church that will be his mind on end of the sun and on the thoughts of mind. Lapho Philip efika futhi waphenduka futhi wahamba wathola uNathanayeli. UNathanayeli walethwa iJuda phezulu hambi kwaJesu futhi wayekade emtshela ngaye athi awu Nathanayeli ngani ezinsukwini ezimbalwa ezedlule umdobo omdala ongafundile ufika kuye futhi wayazi wambiza ngegama lakhe wamtshela ukuthi wayengubani.
Awazi
yini lo Mesiya umprofethi wakithi athi wayezofika. Awuqondi yini ukuthi lo Mesiya wayezoba umprofeti
umprofeti
uNkulunkulu na
nami
nguye lowo kanyele ukuthi Nathanayeli wathi angikukholwa lokho ngizohamba ngiyozibonela mina kodwa lapho ehamba eyongena ebukhweni bukaJesu Jesu wathi bheka umIsrayeli okungekho nkohliso kuye.
Angekathi endele
lokho wathi ungazenini rabi na wathi wangabizwa nguPhilipu uphathi komuthi ngakubona wathi uyindodana kaNkulunkulu wena uyimpathi kaIsrayeli.
Ngenkathi wesifazane
waseSamariya enamadoda amahlanu fika kuye futhi wathi ngenkathi eqala ukukha amanzi akhe walibona leli Juda lihlezi wathi
liphuzise
niyabahoma njengomuntu wayengumuntu emzimbeni wakhe wayengumuntu emoyeni wayengunkulunkulu.
UNkulunkulu
wayehlala kuKristu enza ukuba izwe libuyisane naye wathi ngiphuzise wathi ngani akusebenzisiwe
amanye amazwi
ngiwehlukana ubungafanele ungibuze lokho wathi wathi ukuba bewazi ukuthi ubani obukhuluma naye uwangazi lokho kusa.
If we know what's in this room, if we only knew that the Holy Spirit is
sound,
the one that will witness far as our against us at the judgment right here in the room and knows all
of us.
Ngoba kuphela ubuwazi ukuthi ubani lo obekhuluma nawe
uyothela kimi amanzi
wathi
ukuphula ujulile wathi ubekhuluma naye waze wawubamba umoya wakhe futhi wathi
hamba
le ndoda yakho uze lapha
wathi
anginayo wathi
so
kahle bona isihlanu nale othela nayo manje ayisiyo indoda yakho
wathi kosi
ngiyabona ungumprofeti wena manje siyazi uma uMesiya efika
uyokwazi
lezi zinto. Kodwa wena ungubani na?
Jesus said, "I'm he."
Jesu wathi, "Nginguye." Oh he.
Nginguye
okhuluma nawe.
A mere man.
Umuntu nje ecela amanzi hayi into ethize enkulu enezimbali evele ezulwini.
Hayi
isitalo sobukhosi esimhlophe esisezi lapho. Kodwa umuntu ecela ukuphuza amanzi ukucima ukoma kwakhe.
I'm he that speaks with you.
Ngoye okhuluma nawe.
Ukuthi
dimwa emdzini wayesethi uzani nibone umuntu ongisele engikwenzile
akusethi
sibonakaliso sika Mesiya leso na akusiyelona yena lokhu prophetwe ngaye
abaprofeti
emumbe tetebetejala wathi kuyoba usuku lapho okuyothi ngokunye bavele nje bajoyine ibandla futhi baye ebandleni futhi babe ngabantu abasha babukekayo futhi bayoba nezinhlangano nezinto.
It'll be a
usuku oluphantabele okungenyama lungabe ukukhanya kodwa ngesikhathi sokuhla kuyoba ngokukhanya.
Lezi
prophets zifanele zigcwaliseke.
Ngiyakubona
izole businkomfa yethu isezulwini.
UNkulunkulu
wayekhuphule zonke izindlela simacala onke kubamba impopo owayekwazi ukwenza izwi lokuprofethi lifezeke ukukhipha uElijah noma ngiqonde uAhabi phandle lapho ukuba ambulale.
There's a conference going on in
manje,
heaven.
Kukhona inkomfa eqhubekayo ezulwini.
The evening lights are
kusihlwa zilapha. Amabhomu
ethu
nezinto alenga ndawo zonke futhi
lesi
kuphela.
World conferences has come to an end.
Izinkomfa zebe isifike ekupheleni.
Isikhathi
senkomfa kaNkulunkulu siyeza.
These words must be fulfilled.
Namazwi afanele agcwaliseke kwabezizwe.
Imisebenzi
engiyenza uma nani niyakuyenza.
The time is here.
The conference
is being held.
The spirit is here.
Now, friend, in closing, I say this.
manje mngani sengivala ngisho lokhu nesenkomfeni kulokhu kusa nikuyo.
And your case is ready to be pleaded. Your sin case is ready to be pleaded before a merciful God. And be sure that you accept it. For let me tell you, I'm going to speak of the last conference we'll ever be held. God being
merciful.
Yebo kuphela eyomalapho nibuyisane nibuyisene
lokho ngokwahlulela nento kuphela eliyobuyisana ngayo kulapho uma sewemukele igazi lika Jesu Kristu njengesicelo senu futhi wagcwaliswa ngomoya ongcwele. Kukhona inkomfa lapho khona bonke abantu bewehlangana khona, bonke abesifazane bewehlangana khona, bonke abantwana bewehlangana khona. Kukhona indawo ekhethiwe lapho leyo nkomfa iyobanjelwa khona futhi njengoba khona isihlalo sobukhosi esimhlophe esiyobekwa. UNkulunkulu bavumele abaprofethi bakho ukuba babuke phakathi base bethi izincwadi zavulwa nenye incwadi eyincwadi yokuphila izinkulungwane eziyishumi eziphindwe kazi inkulungwane eziyishumi abefundisi nezingelosi ziyamkhonza. Manje-ke kwakulotshiwe uma olungileyo esindiswa kalukhuni uyakubonakalaphi oyisoni nowungamesabi uNkulunkulu na? Uyoba kuphi ukuma kwakho kule nkomfa yakho na? Ungathe ukuba uzedlule zonke kusukela phansi empilweni yakho. Ungaphuma kulo mnyango kulokhu kusa futhi wedlula lena, kodwa mngane wami awusoze wayedlula leyo. Uzoba lapho. Ukuba kwamethelwa kumuntu ukuba afe kube kanye, kepha emva kwalokho yoba khona inkomfa enkulu lapho esiyoma khona sonke ndawonye. Futhi siyozilanda ngokwalokhu ukusa ngale nkomfa yasemhlabeni esiyibambe kulokhu ukusa. Uma uyisoni yemukele isihawu sakhe, sisakhuleka njengoba nikhothamisa amakhanda enu. Ngaphambi nje kokuba sikhuleke, futhi nina enikhothamisa amakhanda enu, angazi kulokhu ukusa kuthenziwe kule nkomfa, uma umoya ongcwele ungazange usho kuwe unecala.
And maybe you say, Holy Spirit, you see it like this. That's what Moses said at the Red Sea. It's like this, Lord. I've come this far. But I can't go any farther. There's something in my way. There may be something in your way. But remember,
uNkulunkulu watshela uMose, hamba ukhulume kubantwana bakwa-Israyeli futhi uqhubekele phambili. Ungathanda ukukhunjulwa ngezwi lomkhuleko, ungaziphakamisa nje izandla zakho bese uthi ngikhulekele mfowethu.
God bless you. My all over the building.
uNkulunkulu akubusise, hey yonke into, amadazini ezandla.
Heavenly Father, with this broken voice, Brother
Baba wasezulwini, ngayeli phimbo liphukile elithe ukuvithizeka ngenxa yokushumayela, kodwa ngandlela thize ngokunye umoya ongcwele omkhulu unike abantu umcabango obuqondiwe.
Ngenkathi
umprofethi wathi, wozani-ke asithethe indaba, isho iNkosi. Manje wozani asibambe inkomfa yilowo ngamunye khona impela esihlalweni lapho esekhona. Ngihlezi lapha eceleni kwenu ngikhuluma kini, kodwa Nkosi ubonile kusho isoni ngenje kuningi kakhulu. Angikholwa ukuthi wena ungikhethelela Nkosi. Ngisidakwa, ngisisebe, umuntu onesimile esibi. Ngikholwa Nkosi ngiyaba khona ithuba kimi.
Beautiful words come back, though your sins be as scarlet.
Beseke sizwa amazwi amnandi kuwe, noma izono zenu zibomvu kakhulu ziyakwamhlophe njengeqhwa. Noma zibomvu njengoba ububende kuthathwa izingane ezincane zingakazalwa nezinto ebiyesabeka.
Though they be red like crimson, they shall be white.
Noma zibomvu njengoba ububende ziyakwamhlophe njengoboya bewulu.
What mercy.
Let us
reason together,
man.
Let us come home this conference, Lord, and you're speaking to your people. They raise their hands, that shows that you're saying, Lord, far written in the scripture, no man can come to me except my Father draws me first. And all that the Father gives me, Lord, come to me, and I'll give them everlasting life and raise them up at the last day. Now, grant that each one that raised their hand should not raise their hand. Wherever your little individual conferences are being held in this building just now with the people, may they accept your pardoning grace. And be filled with your spirit and washed in your blood. And at the end of the road,
May you say,
We permit them or commit them to thee in the name of thy Son, Jesus Christ. Amen.
Amen.
If you have ever noticed at the tabernacle,
I do not permit people to pull people to him. I don't believe in that.
If God will bring it, it won't be open for somebody else to
do.
No man can come except my Father draws him, and all that the Father and the fellowship of those who make them to the light. And all that he has given me will come to you. Manje bangani bami bayikhulu bengazi ukuthi sengithathe isikhathi seni esiningangaka. Angazi ukuthi isikhathi seni engifika ngaso ngabe beligamenxe elesiyagayolunye noma eleshumi noma esithize na eleshumi.
angikwazi ngabe yileso esithe kangako ngempela na kube lukhulu ukuba ngikukholwa sinesikhathi nje semkhuleko abagulayo sibethembise lokho manje umzuzu owodwa nje uma nje nizosinika imizuzu eyishumi nanhlanu nje ngikholwa ukuthi imizuzu eyishumi nanhlanu lishayile ngakho sizovele nje sithathe leyo mizuzu eyishumi nanhlanu ngewashi lami
lalani
akukho enye into umsebenzi wakho wokuqala omiselweyo uma uthole ukugula kusobala uyakudokotela wakho wenza konke angakwenza uma kungasekho angakwenza unelungelo lokuya kudokotela oyispesheli manje simelene nawo dokotela nginabaningi abangane abangodokotela abahle kakhulu abangobhuti bami amadoda akahle akholelwa kuNkulunkulu futhi ngiyabakhulekela futhi ngisho nabo bayangikhulekela kunjalo bathola isiguli abangakwazi ukwenza lutho ngaso abanengodokotela abakahle kusobala ngiyaligodla igama labo mhlawumbe abacwalisiwe ngomoya ongcwele nezinto kodwa angamadoda alungileyo but mfowethu Branham akukho lutho engingakwenza ngaleso sifo uma uzosithatha ngithi sithumeleni ake ngiye angikwazi ukukwenza ngizokuvumela kujesu ngikunikele kujesu kristu ngidedele yena akwenze niyabo ngakho kuhle lokho kodwa bukani uma kukhona uma yikuphi ukuphilisa okwenzekayo ukristu kuyoba nguye okwenzayo udokotela ngakususa okuyisithiyo akhiphe izinyo noma asike akhiphe indawo akhiphe i-appendix ithumba elimila kupopopo athathe asike akhiphe umdlavuza asike akhiphe inkumba noma ahlinze noma okwenye into afake upoyizini kuwe ukuba abulale amagciwane kodwa akekho ongaphilisa ngaphandle kankulunkulu ngoba kufanele kube ngokudaliweyo kubuye kukhule futhi awukho muthi ongadala niyabo munye umdali lowo ngunkulunkulu manje amahubo ekhulu nantathu niyabo yonke imibhalo iqinisile ngiyinkosi unkulunkulu wakho owelapha zonke izifo zakho ukakusho khona ukuthi udokotela kanayo ingxenye kuso yebo unayo uma ngephuka ingalo umsebenzi wami ngokuba ngiye kudokotela owaziyo ukuthi ifanele imiswe kahle kanjani leyo ngalo kodwa angeke ayiphilisa leyo ngalo kuphela angayimisa kahle abuyisele amathambo endaweni bese-ke unkulunkulu efaka isakha amathambo ikhalsiyamu njalo njalo bese edala into uqobo lwayo leyo ngaphakathi engalweni yami ebuye ikuhlumise kuhlangane uNkulunkulu ungumphulukisi niyabo manje kale sishumayela kuleli veki isiko lamajuda labantu ngesikhathi amajuda kwakungukuhamba babeke izandla phezu kwabagulayo yilokho ayekwenza yonke into kwakungukubekwa izandla kwakuyisimiso samajuda kodwa akuzange kube ngaleyo ndlela kwabezizwe akuzange inkathi indodakazi kajariyo umpristu wejuda ngenkathi ifa wathi kujesu wozobeka izandla zakho phezu komntanami uzophila beka izandla zakho phezu kwakho kodwa ngenkathi eya enduneni yekulu engumroma yathi angifanele ukuba ungene uphansi kwendlu yami yima phandle lapho okhona futhi ukhulume izwi nje yaliqonda igunya ujesu ayenalo yathi ngingumuntu ophansi kwamakhosi ngine yayiyinduna yekhulu kwakusho ukuthi amadoda ayikhulu ngaphansi kwayo yathi uma ngithi kule ndoda yenza lokhu iyakwenza naleyo ndoda yenza lokho iyakwenza yathi futhi wena unegunya phezu kwazo zonke izifo nakho konke ukuhlupheka nakuyo yonke zonke zisekulayeni kwakho wena ungumlayi omkhulu ngiyakuthanda lokho lokho kwazi kwathinta ngisho inhliziyo kajesu ukuthi waphendukela ngaleyo nkathi kubantu abangamajuda abayesethi angizange ifumane ukukholwa okunjalo kwa-israyeli owesifazane wasesiro wofenike umgreki wabezizwe uza kuye wayesethi nkosi ngilomntwana olele phansi lapha udebheli amhlupha ngokunhlobonhlobo ngithe mhlawumbe wayenesithuthwane noma uhlobo oluthize lokuhlanya
said she's in a terrible shape.
Wathi usesimweni esibi kabi. Ungamphilisa na? Uthi wapi vinya ukholwa kwakhe ngani? Wathi akusikho ukudla ukuthatha isinkwa sabantwana usinike izinja. Embiza ngenja futhi ngalezo zinsuku inja yayingenye cishe ifane nengulube into eyayibukelwa phansi kunakho konke okwakukhona. Wathi akusikho ukudla ukuba mina ngithathe isinkwa sabantwana futhi ngisiphe nina zinja.
That's the truth, Lord.
Wathi iqiniso lelo nkosi ngiyakuthanda iqiniso lelo wathi kepha uyazi izinja phansi kwetafula zidla ivuthuluka yabantwana lokho kwamthinta
she said like you
washo njengoba wenza ngolunye usuku hethu into efanele
waphenduka wayesethi ngenxa yelizwi idimoni seliphumile endodakazini yakho akathengekanga ukuthi aye kuye bese ebeka izandla phezulu ngosuku lwephentekoste ngenkathi umoya ongcwele wehla uFiliphu wehlela eSamariya babe ngamajuda engxenye ngakho ngenkathi ehla wadinga ukuba abeke izandla phezu kwabo ukuba bemukele umoya ongcwele umoya ongcwele wayengakehleli nakwedwa wabo nokho ngakho bathumela ehla base bethola uPetru babekade bebebhaphathizwe egameni likaJesu ngakho benyuka base bethola uPetru noJohane eJerusalema kuyikomkhulu futhi bayehla base bebeka izandla phezu kwabo base bemukela umoya ongcwele uPetru wayesenyukela endlini kaKorneliyo yabo wadinga ukuba abeke izandla phezu kwabo ukani zenzo zeshumi nesishiyagalolunye ngenkathi kwesikhathi samaJuda e-Efesu wadinga ukuthi abeke izandla phezu kwabo kuba bemukele umoya ongcwele.
But why is that Cornelius's house?
Kodwa kuthi esesendleleni kaKorneliyo.
Wathi ukukhuluma lawo manje.
Bondwele wehlela kubo.
No laying on of hands.
Awu kubekwa zabo endanda.
Bondwele
wehla ngenkathi kaze
isiniso.
Babelambile futhi beulindele. Ngalo kulambele kanjalo kufiliswa kulokhu kusana
ngakho ke
vumelani umoya ongcwele ukhulume uma uJesu engizwe namuhle naphakathi ngiyakholwa lokho na ngabe washo yini ukuthi imisebenzi engenzayo mina nani yakuyenza na wazimezela kanjani yena uqobo kubantu kuba abe ngumesiya wabo umesiya wamajuda na wakwenza kanjani kumajuda na ngokubatshela imfihlo yenhliziyo yabo bamqonda uMesiya bangake owaziyo ukuthi lokho kuqinisile na impela ngenkathi kufika uPetru futhi wathi igama lakho uPetru futhi wathi noma igama lakho uKefasi wathi uzobizwa nguPetru igama likayihlo lalinguJona lokho kwenela wazi ukuthi lo kwakungumesiya ngenkathi uFiliphu ehamba futhi wafumana uNathanayeli wathi ungumuntu olungileyo oqotho wathi manje rabi ungazeni nina wathi ungakabizwa nguFiliphu uphansi komuthi ngakubona amamayela yishumi nantano ngale kwezintaba uhambo losuku ngakubona wathi uyindodana kaNkulunkulu inkosi ka-Israyeli wehlela kumaSamariya wayenesidingo sokwedlula ngapho ngani na wehlela kumaSamariya futhi ukhona owesifazane waseSamariya futhi ngakho wacabanga ukuthi wayezomnika nje ukubonakaliso sikaMesiya futhi wathi hamba ulande indoda yakho uze lapha wathi anginandoda
wathi ngokathi
ngoba ubona isihlanu wathi nkosi ngamanyamazi kanje
ngale sibheke
ukuba kufike uMesiya futhi uzoba ngumprofethi uNkulunkulu
futhi uyazinakekela lezi zinto
ngakho wena ufanele ukuthi ube lohlobo lomprofethi wathi ngingumesiya
uya ukhuluma ngaye
wathi aleyo mbiza yamanzi sifebe noshisekele wayesesimweni esinjani futhi wakhithimela emzini futhi wathi kulawo madoda uzanibone umuntu ongitele okusenhliziyweni yami ungebe ngumesiya lona ungebe ngumesiya lona kwakungakaze kwenziwe nakanye kwabezizwe khaba umnumzane lolu usuku lwabo nxa
ukuyizinkanyiso
zakusihlwa amadoda asesizweni manje ukulawula izwi ake akwenza kanye ayabuya esizane sisihlahla somkhiwane sikhakaza ngaliya esizane juda ukuthi likuphi ikhalenda kaNkulunkulu nokuthola akasoza umsile weIsrayeli kodwa uIsrayeli wadingeka ukuthi aphuphuthekise angekusho lokho ngenxa yelomjudakazi kodwa uIsrayeli wadingeka ukuthi aphuphuthekise ukuze sinikwe ithuba bathandene ningakhathazeki bayophinde bachakaze futhi
what the palmer worm left the caterpillar isimoto
kudliwe inkasi
kudliwe inkasi
kudliwe isikhonyane kodwa ngiyakubuyisela isho inkosi lokho kwadliwa nje wesikhathi sokwenza umsebenzi othize ukuze sikwazi ukungeniswa amehlo ethu avulekile manje kuyini na usuku lwethu seluyaphela amajuda aqala ukubuthana futhi ndawonye njengoba uNkulunkulu asho nezinkanyezi zakusishwa iyakhanya ukuphi na ukuphi izinkanyezi ngokukhanya kwakusihlwa na entshonalanga kwakhanya empumalanga ekujudeni abantu basempumalanga ekuqaleni bekulusuku lumnyama lwamahlelo njalo njalo kodwa ukukhanya kwakusihlwa kuyokhanya kwabezizwe inkabazwe yangasentshonalanga lapha manje kupheleni sisogwini lwasentshonalanga uma ubungahamba uqhubeke buyela empumalanga futhi impucuko ihambe ngaleyo ndlela ngakho izinkanyiso zakusihlwa ziyakhanya ujesu kristu onguye izolo namuhla naphakade asikhuleke manje nkosi bonke laba abangabakho ukukholwa kwezwi kuvela ngokuzwa ukuzwa izwi kankulunkulu uthi nkulunkulu wenza amazwi akho abonakalisa ukufakazisa kubantu ukuthi wena unkulunkulu manje makwaziwe kulokhu kuhle ukuthi wena unkulunkulu nami ngiyinceku yakho ngibatshela iqiniso yokuphila okuphakade ngojesu kristu inkosi yethu siyakhuleka amen ngiyakholwa ubhili ungitshelile phandle lapho ukuthi bekukhona isiqa samakhadi omkhuleko abantu abaningi lapha ngeke sabakhuphula bonke niyakwazi lokho ukuba kufakazise lokho noma ukuze nje nibone manje unkulunkulu akadingekile ukuba enze lokhu uthi wonke umuntu uyakwazi lokho na ujesu engadingekile ukuthi aphilise noma ubani engenkathi esemhlabeni benikwazi lokho na kodwa wakwenza ukuze kugcwaliseke okwalotshwa ngumprofethi kunjalo na wenza lokhu ukuze kugcwaliseke izwi njengokwenzeka ezinsukwini zesisodoma yakuba njalo ekufikeni kwentonane yomuntu ngiyaqaphela abenobilly graham urali robert bona ngosuku lwasesodoma amadoda anjengabo ehla futhi ashumela kwabasesodoma emzini kodwa u-Abrahama okhethiwe neqembu lakhe laliyiqembu elibizelwe ngaphandle lingaphandle eceleni ubuni yengelosi eyasala ngemuva futhi yashumayela kubo na uzisana indoda yahlala lapho yathi yayiyisihambi vela kwelinye izwi uthuli ezinkutsheni zayo yadla nje ingxenye yethole yaphuza ubisi oluvela kumama idla izinkwa zombila no-Abrahama ngenkathi mhlampe wayenesihlahla sokuphunga izimpukane ephunga izimpukane esakwenza ihlezi lapho idla uthi emva kokuba isihambile u-Abrahama wayebiza ngo-Elohim usomandla kodwa wayengumuntu unkulunkulu kubantu bakhe manje bukani ukuthi wenzani ukuthi wazi kanjani wahlala lapho futhi wakhuluma ku-Abrahama wathi manje kungokokuqala ukuba ahlangane no-Abrahama ngokokuqala ukuba u-Abrahama ambone futhi ngokwazana lawa amanye amadoda yayizoqhubeka esodoma futhi ehlela lapho futhi ashumayela futhi aphuphuthekisa abantu akusekho yini lokho ukushunyayelwa kwevangeli okukwenzayo uphuphuthekisa ongakholwayo na
But this one stood back there with the lecture. Pelani kodwa
lena yama emuva lapho nebandla likhethiwe. U-Abraham neqembu lakhe abasebiwe abangempela. Yathi lothi nguye ohlala edolobheni futhi unezikhathi ezinkulu futhi bonani ukuthi amadodakazi akhe yayinjani nokuthi amadodana akhe yayinjani nakho konke. Lokho kufana nezwe nje namhlanje. Isodoma isono nakho konke lelo yibandla ngegama nje. Kodwa ibandla likamoya liyiqembu lababizelwe ngaphandle behlukanisa. Ubonye ngelothi esiya kubona. Manje ake siyibhekisise. Manje kumbulani inkosi yenu yathi njengoba kwenzeka ngaleyo nkathi kuyoba njalo ekufikeni kwendodana yomuntu uJesu wathi njalo. Kodwa amazwi nomhlaba kepha amazwi amakasoze ehluleka. Manje lesisani futhi nithule.
This angel talked to Abraham. He said, Abraham, where is your wife Sarah?
Abraham, ophi umkakho uSarah na? Yazi kanjani ukuthi wayeganiwe? Yazi kanjani ukuthi wayenomfazi? Yazi kanjani ukuthi igama lakhe kwakungusara na? Kwakungesiso na?
And Abraham said, she's in the tent behind you.
No-Abraham wathi usethendeni emva kwakho. Wathi Abraham njengokuba ubonakala ukuthi uyamkhola uNkulunkulu futhi uzoba yindalifa ezweni bonke abezizwe nabo bonke bayongeniswa embusweni ngenzalo yakho ngeyakho isithembiso senziwa kuwe ngizikugcina from ngikufihlele noma yini Abraham ngiyakuthanda lokho ngizikukufihlela lokhu Abrahama kodwa ungikholiwe ngaleyo ngane iminyaka engamashumi amabili nanhlanu manje usuneminyaka eyikhulu ubudala futhi yena unamashumi ayisishiyagalolunye kodwa u-Abrahama ngokwesikhathi sokuphila ezethamelini ezixubile niyazi ukuthi nichaza ukuthini ezinsuku ezingamashumi amabili nesishiyagalombili wayeseyekile iminyaka engamashumi amahlanu noma ngaphezulu yebo iminyaka engamashumi ayisithupha ngaphambi kwalokho yathi ngokwesikhathi sokuphila unosara ngizobuye ngikuvakashele futhi wena uzoletha leyo ngane
and Sarah behind him in the tent
nosara esemva kwayo ethendeni oseyilevaliwe wahleka phakathi kwakhe nje futhi wathi phakathi kwakhe ngaba nalenjabulo nenkosi yami na mbiza uthini umyeni wakho na ngizoba nenjabulo nenkosi yami futhi lokhu sengisukile na sikukile futhi na.
And the angel with his back turned said, why did Sarah laugh?
Nengelosi flathele yathi uhlekeleni uSarah na.
What made her laugh? Don't you see?
Yini emenze ahleke na? Aniboni na? Uboni omoya. Kwakutoboni engelosi leyo.
Ivakashela
lelo bandla elikhethiweyo lapho na.
Now Jesus said that same thing.
Manje uJesu wathi into efanayo iyokwenzeka ngaphambi kokufika kwakhe. Leso kuyoba isibonakaliso sokufika kwakhe.
That's called prayer.
He made the promise. He keeps it.
When there's a tembiso, yes, Tina. Manje lapho ndawo ndawo ngapho ngifanele ngibizele phezulu abantu abahlanu noma abayithupha abangaba baningi ukuba bakwazi ukuma lapha bonke abanye benu bonke bakholwe nje
ngizani
uma ungenalo ikadi umkhuleko futhi
ngiyile
lapha lokho akusho nokugodwa ngiphosela inselelo
nakho
okunakho
okwenziwa
indalo
kaAbrahama
futhi ngenkathi eselapha emhlabeni.
One day,
wayedlula ejabule esikweni sabantu futhi bonke babethi halo rabi sawubona efeni dokotela usaphila mfundisi ohloniphekile na siyajabula ukukubona mfundisi ohloniphekile siyajabula ukuba nawe ngapha uzowubamba umhlangano sisengapha na
wesifazane
omncane bandla wayenesidingo ngakho wathi nyelele ejabule esikweni futhi wathinta induku yakhe ukuba wathi phakathi kwakhe uma nje ngizothinta lowo muntu ongcwele
yabo
ukukholwa kwakhe nabo uma ngimthinta ngizosinda ngakho wamthinta futhi wabuyela emuva waphuma wangena esicukwini wathi oh ngineqiniso ukuthi sengiphilile ngoba ngiyakukholwa lokho ngikukholiwe ngiyazi ukuthi sengiphilile ngiyakholwa nje ukuthi umopho uyanqamuka khona manje ngiyakukholwa nje.
Jesus stopped said
uJesu wama wathi ake nisho ubani ongithintile umbuzo onjepho.
Peter said, "Lord, what's the matter with you?"
You didn't dare bang away.
The Bible said he rebuked him.
One cool.
What do you mean by that? Why everybody's touching that? How do you come to say you be the Messiah? Aren't you afraid to expose yourself before people? Who touched me? I bet there's been 500 touched
last minute. Bekunamakhulu amahlanu ekuthinta emzuzwini odlule. Ubuzo thini? Into enjengaleyo na? Wathi kodwa lokho bekunguthinta okwehlukile. Ngiyabona ukuthi ngiphele amandla. Amandla noma ubani uyazi ukuthi amandla ngokuqina. Ngiphele amandla. Ukuqina kuphumile kimi. Futhi waqalaza, waqalaza. Ngiyabo kukhona ukukholwa khona lapho ndawo ndawo. Waqalaza futhi wathola isifazane omncane.
Holy Spirit that was in the
ekugcwaleni wamqondisa kwesifazane omncane ngqo
lowo
mopho ayekade na wathi
ukhola
kwakho manje angizange ngikuphilise
angizange
ngihlanganise
lutho
nakho kodwa ukhola kwakho kubani na
uNkulunkulu
engimene
ukhola
kwakho ukusindisile.
Now the Bible
manje
iBhayibheli
lathi ukuthi ungweze namuhla naphakade
lokho
ukuthi uyafana ngomgomo ufanayo emandleni ofanayo ngesimo sokuziphatha
uNkulunkulu
ofanayo owayehlala kuKristu uhlale ebandleni hayi njengokuningi kwawo wayengenasilinganiso sinawo ngesilinganiso kodwa ukuba unesipuni esigcwele samanzi usithe olwandlekazi izithako amakhemikhali afanayo abesolwandlekazi lonke asesipunwini esigcwele ukhumbuleni lokho kunjalo uNkulunkulu ofanayo.
The Bible said in Hebrews
said
that Jesus Christ right now is a high priest that can be touched by the feeling of our infirmities.
How many
know? Well, if he is the same high priest, wouldn't he act the same way if he was touched?
Ubethintwa na
yithina
na umlomo wakhe sizinikela kuye namazi ethu awasiwo amazi ethu ungacabangi ukuthi uyothini ngoba akusuwe ukhulumayo ubaba ohlala kuwe uyakhuluma ndawo ndawo belikuphi lelo bhili usukela kwelokuqala kuya kwelamashumi amahlanu noma kusukela kwelilodwa kuya kwelekhulu na kusukela kwelokuqala kuya kwelekhulu ngokwejwayelekile abantu babuthanela lelo khadi lokuqala ngakho sizoke siliyeke kanjalo lelo umzulu.
Ake
siqale ngenombolo engejwayelekile asithi amashumi amathathu. Ubani onekhadi lomkhuleko lamashumi amathathu na? Phakamisa isandla sakho. Iluphi uhlamvu na?
B.
Uphiwe amashumi amathathu. Lungile. Ngani emaphakathini enu khipha ikhadi lakho lomkhuleko futhi uma lapho awu lalelani uma lingekho elamashumi amathathu ngani sizoqala kwenye indawo ke sizoqala uthini oh ngiyaxolisa ngiyaxolisa kulungile woza lapho mnumzane amashumi amathathu nanye kubani onekhadi lomkhuleko lamashumi amathathu nanye na ungasifaka mthatha isandla sakho amashumi amathathu nanye woza khona lapho mnumzane amashumi amathathu nambili.
Who has prayer card 32? You, young lady? 33? Who has prayer card 33? Would you raise your hand? This lady here? All right, sister. 33? 34? Prayer card 34? You, sir? 35? 36? 36? Who has prayer card 36? Did I miss it? You have 36, young lady? 37? This lady was confused. She'll find out. What's your prayer card number? See where she's at. 35. I'm sorry, lady. All right, get your place. The boys there will place you where you're to be. 37, 38, 39, 40. Let's see them raised up. There's three now. 38, 39, 40. 39, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I guess that's it. 40, 41, 42, 43, 44, 45. Let them prayer cards come forth. Prayer card up to 45, from 30 to 45. Now, if you can't get up, have you a prayer card, sir? Do you? I don't see but one cripple, man. He's sitting here in a wheelchair. Now, if there's anyone without any of them prayer cards, now we don't know. I guess I'm getting a jam there. So okay. All right. I'll stop it just a minute. All right. We don't have no room here, see, to have it done orderly. Now, how many in here does not have a prayer card, and yet you're sick, and you want God to heal you? Raise your hand. Well, it's practically everywhere. I suppose, just about everywhere. All right, now, I'm going to ask you, if you will, for these next few minutes, which I've took over my time now, but here is the showdown, whether this word's right or not. Amen. This proves it. Now, let me have your undivided attention. Anyone here knows that if I could, I'd heal every one of you. But the Bible said that I'm the Lord thy God who heals all thy diseases. It's based upon a faith. All these things that I've preached this week, up to this time, and down through my life, has been based upon the finished works of Christ at Calvary. If you believe it, that's all God asked. If you'll believe it, you should have what you asked for. Now, as far as signs and wonders to appear, he promised that. First, he said in the church what? Apostles, prophets, teachers, evangelists, pastors. That's God's order set in the church to perfect the saints. Now, I want each one of you to give me your undivided attention. Now, there's just about one person in that prayer line that I think that I know, and that's the man with the white suit on. I can't call his name, but I believe he's from somewhere about the up around Carolina or something. He's a car dealer or something.
Namazi naye angilazi ngisho igama lakhe kodwa ukuthi iqiniso angazi ukuthi yini indaba ngayo uNkulunkulu uyakwazi lokho ngeke nganitshela ukuthi yini engalungile ngayo kodwa ngicabanga ukuthi bonke abanye bayizihambe kimi angibazi bangaki lapho lapha owaziyo ukuthi angazi lutho ngani na wamisani izandla zenu manje iBhayibheli lathi uma esefikile umoya ongcwele uyo into yokuqala eyokwenziwa umoya ongcwele
kunevulela
lezi zinto engizifundisile kunjalo na manje-ke uyokwenzani na anibikele okuzayo abe umambuli wemfihlo yenhliziyo uyokwenza umsebenzi ofanayo uJesu awenzayo manje bangaki okholwayo ukuthi uJesu waliphelelisa icebo lensindiso nokuphilisa eCalvary na impela ngakumelana naloko sekuphelile konke akunjalo na sekuphelile konke kodwa into yokuphela angayenza ngokunimangaza noma ukuniletha ekuqondeni ukuthi usenguye uNkulunkulu futhi ugcina isithembiso sakhe ngakho ngokwenze njalo ugcoba abashumayeli okungukuthi ilamadoda anomoya omuhle emi ezungeze lapha nabaningi emumva lapho wagcoba ukuba ashumayele mina ngingumbambeli ndini womshumayeli unginika lokhu kube okokushumayela kwami niyabo esifundeni isizathu angifundile futhi angazi lutho niyazi ukuthi ngisho ukuthini ukuba isifundiso esikhulu noma yini noma isitudini kodwa unika la madoda amathuba ukuba enze lokho futhi ayasukuma lapho ephansi ukuphefumulelwa futhi ashumayele oh angasho okuningi imizuzu emihlanu kunoma ngingakusho ngehora ngoba phansi kokuphefumulelwa njengenganono nje noma umshiligane ngokushesha belibethelela phansi ngqo njengesando itrip esibethela kalula niyabo ba niyabo isiphiwo sami singenye into ngifanele ngithathe isikhathi sami futhi ngifunde ini futhi ngilinde futhi ngibone ukuthi ongcwele.
See, it's not exactly in my line, but yet I do it in order to build a congregation to let them know what my conception is of Christ. Using the meetings, I have some good preacher to preach for me. But now is the time. This is the hour. And if the word's been preached, then what about it? If it's just preaching, you walk away, well, you don't know. But if he comes around and proves that what he said is the truth, then, brother, it's on your lap then. That's right. It's you. Now, if the Holy Spirit will come this morning in the audience and do exactly the way he did when he was in Jesus Christ, how many of you will believe that God was once over us, then with us in Christ, now in us in the church? Sure. Now, if you can see now, you don't have to have hands laid on you. If you're a real believer, while Peter spake these words, the Holy Ghost fell on them.
Yeah, I did.
See? I do not need to come lay hands on my servant. Just say the word, and that's all you have to do. See whether you're seed of Abraham now. Let God do the rest. Heavenly Father, as a man, as a servant, that's my finished word. You speak from hereafter, Lord. Let it be so that they'll know that you're God in the midst of the people. In Jesus' name, amen. Now, as a man, here's a man, just like... Well, I say that when Nathanael came before Jesus, as far as I know, we've never met. We're strangers to one another. But God knows the man. I do not know him. In my memory, I've never saw him unless it just happened to be on the street somewhere. Met him, I hear, shook his hand or said, how did you see or something the other morning is all I know. But God knows the man. Now, if... Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Then if this man is sick, then as far as healing, he's already done it.
Kulubhele kuphelile lokho kodwa nje enye indlela ukuba ngimthole ukuthi akhole ukuba azi ukuthi uJesu ukhona lapha manje wathi uJesu na ukubonakaliso njengoba sasinjalo sodoma yokwenziwa kanjalo ngezinsuku zokugcina imisebenzi engiyendayo mina ekhombisa ukuthi wayenguye impela lowo owayeno Abrahama engakabikho u-Abrahama ngikhona wayeyileyo ngelosi kuthi lapha nangu lapha kulokhu kusa ingelosi efanayo ihlala kithi manje indoda ingahle ukuba ingumkhohlisi ingahle ukuba ingumzenzisi ingahle ukuba engumphika inkolo ingahle ukuba ingongcwele yona angazi lutho ngayo imi lapho kodwa uma umoya ongcwele uzofika futhi wembule kuyo mayibe ngumahluleli ke kusukela ngaleso sikhathi liqhubeke iyazi uma umoya ongcwele ungayitshela ukuthi bekuyini empilweni yayo impela yona uma lokho kuyiqiniso ingakukholwa ukuthi yini engaba sempilweni yayo kunjalo na uma engasho ukuthi bekuyini kanjani-ke ngokuyoba yikhona manje izokwazi ukuthi kunjalo noma cha noma bekunjalo yini.
Doctor, you believe this. You and mother both. You believe it.
Dr.
Chotela ya ukola luku wena no mama nababili ya ukola no mwenye utotela ocheze mumba lapo kuti wase Springfield Missouri nebo umwe onyele upakati lapa manje.
Gray-headed man here. Stand out the Abilene Motel out here.
Indoda enezimvu lapho ehlala ngaphandle Aben Motel phandle lapha uphethwe into ethize engaphakathi eceleni kuwe.
You're not from here to begin with. You're from
awusuye owalapha oqala nje ungowase Canada,
British Columbia,
British Columbia,
Vancouver. You come from Finland.
Yes. Uvela eFinland. Ekitos.
God bless you. Go home. You're well.
UNkulunkulu akubusise. Hamba uye ekhaya. Usindile. UJesu Kristu uyakusindisa.
You believe? I don't know the man. I don't know now what I said to him.
Angiyazi ndoda. Angisazi manje ukuthi ngitheni kuyo. Lobe kungumoya ongcwele ukhuluma.
Another stranger.
I don't know the man I've never seen in my life. I've never seen the man or nothing about him.
I've never seen the man or nothing about him.
I've never seen the man or nothing about him.
And if I don't know nothing about the man, then the Lord will tell me something about him.
And surely that would confirm that
it takes something more than man to do. Is that right?
Manje uma nje nizohlonipha ngempela futhi ngibekisise futhi ngiqaphele futhi uma umoya ongcwele ukhona phezu kwakho kanjalo wemukele ukholwe ngenhliziyo yakho yonke.
A stranger. First thing you're seeking salvation.
Isihambi into yokuqala ufuna insindiso kusho uphuzo kunjalo impela awusuye owakule dolobha. Uvela kwelinye idolobha, idolobha iIndiana. Yebo, ngikholwa ukuthi iNewcastle into efana nalokho impela. Ubune ngandlela ethize enye ngibona eyomunye umuntu unowesifazane kuphumene.
Where's Lyle Woods? It's his wife.
Uphi uLyle Woods? Ngumkakhe. Ulapha manje. Ufuna ukukhulekela naye yebo mnumzane uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angitshela ukuthi yini inkathazo yakho na khathazwa inhliziyo uzokholwa ngenhliziyo yakhe yonke angaphilisa ngiyamkhitha lo devil ukuwe okwenza uphuze uphuze olidakanayo hamba uye ekhaya egameni likaJesu Kristu futhi ungabe usala ukudla futhi babhathizwe egameni lakhe eliligugu usiswa izono futhi ngiyamkhitha udevil bangathi angedlula kuwe amen.
God bless you, sir.
Your
sins are forgiven now.
Go and sin no more.
Have faith in God. Don't doubt.
Believe
all that is in the valley.
Sizihambe omunye kumunye inenekazi elisekunani. Yakhola ukuthi uKristu usazi sobabili na njengowesifazane emthonjeni nomsindisi wethu. Awusuye kanjalo nami angisuye kodwa umoya wakhe uphila phakathi. Owesifazane lona wesifazane osemncane emi lapha une uma beningakubona phakathi kwakhe nami yilokhu ukukhanya kwengelosi emi lapha.
But just beyond that is a shadow. And that shadow is death. Darkness.
Kodwa ngaphambili le nje kwalokho isithunzi.
Ngalesi sithunzi ukufa.
Bumnyama, umdlavuza. Umdlavuza umelile, umtshazi.
You're not from this country either.
Awusuye owalelizwe nawe ungumKentucky eLegrange eKentucky kunjalo. Nkosikazi Johnson ngizokutshela ukuthi uma ukholiwe ngayo yonke inhliziyo yakho buyela ekhaya noJesu Kristu uyakusindisa. Yakukholwa lokho na ngiyamkhitha udevil othatha ukuphila kwalowo wesifazane phezu kwalezi zisekelo zokuvuka kukaJesu Kristu. Manje ngiphosela uSathane inselelo futhi ngimtshela ukuthi uyisidalo esehluliwe ukuthi uJesu Kristu wamehlula eCalvary. Uthi njengeke kwaNkulunkulu phakathi kodobo lukaMoya oNgcwele ukuthi
umyalo enganikwa wona indelosi ngiyabuchitha lokhu bubi ngenxa yalokhu ukuphila kwesifazane makaphile o nkosi amen welekhaya jabula futhi uthokoze ubonga inkosi ungangabazi manje ungabi nokungabaza engqondweni yakho Kubeka utodo futhi umsulwa kakhulu ngalokho nenikazi. Mawukholwa lokho kuhluswa indala ophethwe yiso. Isifo sokuqaqamba kwamalungu omzimba. Ukholwe ngempilo yakho yonke kuzophuma. Manje nenikazi lingane lizwe okuthize khona lapho. Ngoba kukhona umoya phakathi kwabo bobabili niyabo. Wena owakho ukahle kakhulu nawo. Kodwa nje lenhliziyo yakho yonke kusempeleni nenikazi lincane liseduze kwalo lapho yebo nguwe othezi lapho ubuka phezulu ukhuleka lokho kuhlushwa ixolo kholwa ngenhliziyo yakho yonke nawe futhi kuhlushwa ixolo futhi ngakho yenyuka nje bese uya ekhaya manje usini uyakholwa yonke inhliziyo yakho na ulapha ngenxa yendodakazi yakho le ndodakazi yakho isibekelwa ukufa ngumdlavuza Ngizimo sakhe sokomoya sisihle kahle yebo mnumzane iphansi phezulu nje iphuma ingena futhi ibigeza geza uyalibona lelo duku oliphethe ngesandla sakho uyakholwa ukuthi lo ngumoya ongcwele okhuluma lapha awunginike lelo duku
Lord in the name of Jesus
Oh sekame lika Jesu Christ ngiyasithethe isimo sendodakazi yakhe emazini omlomo kanina malisebenze phezulu kwayo egameni lika Jesu amen Hamba ungangabazi kholwa angaya ekhaya manje ulibeke phezulu kwakhe lelo duku ukholwe kholwa ngoku Ukhona wesifazane uma ningambona uvale amehlo akhe iduku lakhe uliphakamisile uyakhuleka efika amehlo akhe
You touched something sister you didn't touch me Ngoku
tike dadewethu awuthintanga mina kodwa uthinte yena manje unemihlamba ekhansile isifo sabesifazane izifo endlela kanya nayo lezinhlobo zonke unjalo akunjalo na phakamisa isandla sakho uma lelo kuyiqiniso kulungile manje hamba uye ekhaya usinde Wathintani na ufuna ukunibuza ubani wathintani lowo wesifazane umpriest omkhulu
Can you recognize Jesus Christ the Son of God is present If thou canst
Ngiqonda na uJesu Kristu indodana kaNkuluNkulu ikhona uma ukhona
The spirits in the audience be believing
Umoya usezethameleni ibani ngabakholwayo lewethe yomlilo ekulethombe lapha Yamba ezithamelini. Wesifazane ongibuka ngo. Imi phezu kwazo. Izandla ziphakeme kanje. Nedulisa emlungwini wakhe. Unokuhlutshwa ikhanda. Kuhlobo lwesimo sokwethuka. Kwemizwa kwekhanda. Kunjalo.
Uyangikholwa
ukuthi umprofethi wakhe na. Uyakukholwa lokho ukuthi kungukristu ekhuluma nawe na. Hamba uye ekhaya.
Ngoba.
Kholwa ngenhliziyo yakho yonke. Indoda ethezi emva kwakhe khona lapho. Enye into ethize. Ixhumene naye mayelana
neCampbellsville,
Kentucky. Uthuswa kubhuliswa imizwa nawe. Uphelwa amandla, isifo senhliziyo iBP. Uyakhola ngenhliziyo yakho yonke, mnumzane nami. Uma ukhola, phakamisa isandla sakho. Uma lezo zinto ziqinisile. Uthinteni na? Uthinte umuntu othize, umpriest omkhulu. Hamba, kholwa futhi sini. Nangu owesifazane othe ukuba mkhulukazi ehlezi lapha nesandla sakhe siphakeme ngakuye kodwa ukuthi ngiyamazi lo owesifazane ngeke ngambona ndawo ndawo uyakhuleka uhluthwa ikhanda lakhe futhi masinyayikade nithi ikhanda kulowo omunye wesifazane emizizini embalwa nje edlule umthintili uhlushwa ikhanda naye ngeke ngambona owesifazane ndawo ndawo angisakhumbuli kodwa ngeke ngambona Oh yebo ngiyakhumbula ngiyazi manje ngishona ngo ukamoya ungu Rose Austin ungowase Louisville eKentucky kodwa manje hamba uye ekhaya usini ngiyakwazi ngiyabaza bakho ngiyabazi ubuso bakho
Gangi nawe enqiswaneni kwi caravan lapho owemukela khona umoya ongcwele kunjalo ngabeka izandla phezu kwakho futhi wemukela ngilazi ukuthi ubani igama lakho okwamanje kodwa ngiyakwazi unebusiness lezimoto yilokho kuphela engikwaziyo nginamqondo ukuthi yini engalungile kuwe wena uyakwazi lokho kunjalo anginamqondo uma uNkulunkulu eze kwembula ukuthi kathazo yini khona-ke yena lowo okupha umoya ongcwele angakuphilisa akuphe isifiso senhliziyo yakho uyakukholwa lokho na awukho lapha ngesingawe akusiso isimo sakho esothandekayo wakho ngudade eVirginia uhlobo oluthize lwenkathazo njengomhlane umbako hlezi lapho naye uyadinga uzokholwa inkathazo endala yenhliziyo nezinto kuzovele kuphume kuye lona wesifazane khona lapha uxhumene nawe lowo munyongo ukhathazwa ukuthi ingabe unawe yini umoya ongcwele noma cha futhi uhlushwa inyongo emkhathazayo nenye into ethize udokotela lapho uhlobo olunamandla wathi isizalo esibili kufanele ushintshe ngesikhathi esithize esidlule nguye obeyimbangela yokuba ungatsheni befuna uze lapha futhi ufulekele lo omi emva kwakhe ngqo ngobuhlobo obuthize lowo wesifazane osencane unobuhlobo ngandlela thize kodwa ungumshado umshanakazi ngumshado ukhathazeke ngensindiso yakhe naye kunjalo kunesifo sikashulelwe owesifazane osemncane iqiniso impela uyakholwa na asiphakamise izandla zethu onkosi mdali wamazwe nomhlaba mdalisi wokuphila mnikezele wazo zonke izipho ezinhle kumele ubukhona bakho phakathi kwabantu manje baphe isifiso sezinhliziyo zabo unkosi siyakubonga ngalokhu sikhulekela ukuthi uzobusisa nje futhi unike laba bantu lokho abakudingayo ngojesu kristu inkosi yethu amen bangawokholwayo na angisakhumbuli kodwa ngandela thize kwehle ngalo muba phezu komunye umuntu bekuyiqiniso konke na phakamisani izandla zenu noma ngabe ubani okukhulume kuye bekuqinisile na konke kuqinisile manje kuyiqiniso ukuthi umoya ongcwele lapha iqiniso lelo na
Now believe me as his servant.
Manje ngikholweni njengoba yakhe ngiyazi
iyayaluza
senikhathele niyabo ningangabazi kholwani manje ukuthi lona nguye
lowo moya ovuvuzayo wafika ngosule Pentecost ekamelweni eliphezulu leyo yinto efanayo
ethintela abantu ngenkathi lokho kwenzeka ngoba umoya ongcwele ofanayo uyahamba hamba phezu kwenu nonke khona manje phandle phakathi kwesifuku umoya ongcwele kuhamba phakathi kwenu bangaki ngifunani ethembeke kimi njengoba bekunganjalo ngayili ibhayibheli eliphambi kwami bangaki ozwa into exakile ngempela ukuthi ikhona into efike khona lapha nje na lo ngumoya ongcwele lo nguye manje ngikholweni amazwi isizathu uNkulunkulu uqinisekise iqiniso lakhe ngebhayibheli wayiqinisekisa ngamandla okuvuka kwakhe wayiqinisekisa ngocwaningo lwesayense manje-ke akukho okunye ngokulifakazisa ngakho uNkulunkulu ulapha manje-ke ngizweni
ngilitshela iqiniso
nonke ngisebukhoneni bukaNkulunkulu njengamanje lonke iqembu leli ngiyakukholwa lokho na manje ngiyanitshela ukuthi ngifuna ngifuna nje nina noma ngabe nikuphi nonke ngamunye ukuba nibeke izandla phezu kokunye nomunye ukuze nibone ukuthi akusimina nani nisebenza impela uyikholwa
uma ngiwuzwa lowo moya ongcwele uphezu kwenu mhlawumbe hayi esithweni
esinjengalesi kodwa ukuthi umoya ongcwele uphezu kwenu omunye akunandaba ukuthi ubani beka izandla phezu komunye bese-ke ukhothamisa ikhanda lakho beka izandla zakho phezu komunye bese ukhothamisa ikhanda lakho yizo ngiholeleka ekwenzeni lokhu yezwa ukuthi kuyisikhali sokuphiliswa kwenu uma ukholwe umoya ongcwele uhamba phezu kwezethameli lowo mfowenu ncane ngaliya ovela egeorgia ukhulekela umfowenu ohlezi emumva ngaliya yiba nokukholwa kholwa
Oh, it's just everywhere. It's just everywhere. Now, don't you pray for yourself. You pray for the person you got your hands on. That'll make every one of you praying for one another. Now, Lord Jesus, the Son of God, who has raised from the dead, even the threats of Pontius Pilate and the Roman government see you could not hold you in the grave, God the Almighty came down on the day of the Easter and rolled back the stone breaking the seal. And you rose up and was with your disciples 40 days, commissioned them to go into the world and do these things as being done now. That's been 2,000 years ago. Lord, you are God. You cannot fail. You're here. This call this morning that we've had, we've reasoned together. We've reasoned about these things. We've reasoned that you're God. The reason that you're here. And now we have a commission from you to lay hands on one another. That's what you commissioned us to do. You said these signs shall fall a day in that believe. If they lay their hands on the sick, they shall recover. That's our commission from the conference. Now, obedience is better than sacrifice, hardening the fats of bread. Now, Lord, as your servant, I commission and command every devil, every sickness, every contrary thing that's bothering you. In the presence of God, Father, with the Son of the Holy Ghost, by the commission of an angel sent to me, I'll challenge the spirit by the word of God, this spirit of sickness and affliction, come out of the people in the name of the Lord Jesus Christ. Let them be well. Let them go. Satan, you're just a bluff. We've called your hand. The time has come when Jesus Christ has manifested himself in the presence of the Gentiles. Now, Satan, you are defeated. One time you held people. You have no legal rights now. Jesus Christ stripped you of every right that you had at Calvary. He paid the full price and said, it is finished. Every complete plan of salvation, all the healing, all was finished at Calvary. And you were taken now from you everything that you once possessed through sin and through the fall. Now we are redeemed by the blood of Jesus. And you cannot hold us any longer. We say, leave us in the name of the Lord Jesus Christ. Now keep your hands on one another. Keep praying. Keep praying. Keep praying. Ibani loku ni kulega. Kamunye weni, sabanga nje. Unkulunkulu usethu njani. Moya kaNkulunkulu ulapha. Unkulunkulu uyangiphilisa. Ukulunga kwakhe. Siyawu sakhe. Ukuthi wakhe. Isembezo sakhe. Sendiwa kude yinto nempela kimi. Bekungashumayela sikhubeke. Amavingi ngamavingi. Bekumeke kwenze lesuku manje. Moya ojwele ulapha. Yilokho kuphela. Obungakwenza. Noma ngasiphi isikhathi. Ube khona lapha manje. Bona manje ngikholwa ukuthi umoya onjwele ubonakalisa kimi. Ufakazisa kimi ukuthi uNkulunkulu ulapha. Ngimkholwa ngumsebenzi osuqediwe. Ninawo uyifa lami. Manje ngigcwalisa ngomoya onjwele izifo zami. Ubuhlungu bami nezinhlungu sekuyaphuma. Zonke izimpepho zami seziyasuka kimi. Ileyo ndlela yokukhuleka. Ikhanda lakho likhotheme. Amehlo evaliwe. Kholwa kuphela. Manje amakhanda enu awabe elokhu ekhotheme manje. Sizokhula manje ngokuthula.
Coming down from the mountain.
We see what entabeni. Mtuana onesi tutuana. Abafundi babigate. Lilapo.
Consulting with the Father. The Father went to Jesus and said, Lord, help my child. He said, I can if you believe.
I can if you'll believe. That's what he's saying now. I'm here. I've just come down from glory. I'm here, I'm in your midst, I'm holding this conference with you. I anointed the pastor. I'm here. I can, if you believe, for all things are possible. Only believe. Only believe.
Oh,